Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight.
Wasiaga botu benzuma yalo inchowe yepeti ujogera omunu munganda ya mwami. Surumasigu muguswangana uyiponena i mana guswa yifumo yino utet ibuntu wesu walelegwa igapatu logo uinda ubosi wagwe bulemu. Eyo lino surumasigu tulaba i utaligira aji yoja mwagwe agati gama karo amuja ali jiroba azina matizyo siri jiroba ili undari kukana na vyo masigati aya kumwe nzuma ili ndisa na mwami wayanda jindi jimi imainza aya utina tanitori umunzi nana ndelede upirugira utaunka umasi alanduwa irwizi na gumi ndianda kuyo uma alimu amyembo ya mamanino ili jiroba mwabona ili ilaswa na yonse antomwe Elio mpao, izipenzio ya mamanino zirijiroba, murijeji. Elio, ziaswanga na nchoveni, zionse atome, murimo chobona, tono ya buya. Abobo sunawasigu, ujindi, notuganga, tula batama, nebondiza, ndilaba aji, ndigira mfukuyo. Hanini sunawasigu, awalo atome, mweo chogira buyo, nebo oguno, rino, bose kugamba. Pega jita mu Phoenix, teganga, jwi, kindi yomwe, awalo, wabona, bombo bo. Eri oh ma obwega gamba ugajanguzo ero ndagu nashoma wagari guswangana guri magumyo biro ajiroba gabutewe gwanga ijwi ere mbube bwagindi oguno nyomabona yabuba uba buyo kubibuyo oguno ikuti buyo waronchimo buyo jibyabi oguno alimwi iwanseba nyomulisi eyo nchepandura walo kobi ere ufumbwa mugamba ugisi e oyoga nana ugisiga mene nugabi ubutariga Imwe nsuma dokotera wakalangalanga mugameneno igangu yindi yimwi ikumana ejo jagarubidi wakati wina wakati yebo ujisibuyo imagwa mututambo itwaju iliago omya wakati ayo aswaku kukamba uka ndi banga ndaboterwa ejo nyomulisi ejo yagandi bamba kuli kwakabotu kumwa kuti yagali ikuonga ikubikwa kukamba uka nyomabona nga yabajibotu ubwami bwaleza inoambwe ni inga tuitwa bweza mwiri yesu ya ndoja je ya jesu kristo mburi paulo mbaga jisi iguzwa ugumwa hele inga kwa baja ndo yesu iguzwa ugamba uga akupamaju yesu urwana zintu ezio zirubite abobo tulumbi utetwerede igu mwalimbi ikapati igusiga kujini ejino abobo tu mbanga e bai omuno ibaga bala ino nchindi nzi barumi na mwaga mkwa nyomulisi ino nchindi nzi barumi jagandi penja aneni utinato na ndarumbozia nzira imwe iguti wagonja uswira na nzira imwe ubanga jagandi penja nagari iguanda igulo shabuyo eji ya utanaba igutari ya kuswangana Ikutandira mwigi na mazuba ali kumi ainda ndagari inyonge nega pati ndaguyo ti ndagaji ta ubuya inda wonzia kukwesa kuswangana ajiri jonsi pambo ti ndagaji zi ndagabo nega mburi ikuwa jitu yumwi chagari jibiabi elio zega zibuyo mboja kabete jifumofumo yumwi ndagabuga iga unka kutala mkolonkoro liyaku sabino gwalo iguswa Unganda na miniti iguyo atandila magumi otatwe igwe nziyaku na magumi one gumbelia kunokoria ku sabino. Pao ulimu kwa oyo utanta mamaere ali magumi otatwe mumurundu. Jisi idambia utala uguya ndagunja iguba kuno murugura ogo ulimagumi ali ruse. Magumi alifuga yonya lino alimi maminiti ali magumi otatwe mujanda yatungogora uli ruse igulampa wabona. Ata ya murundu, wakari Phoenix, yadino inobu yo, ogo, wakari imagumi, oviro amui, imadikiri, ali imagumi, oviro arusele. Iwagaji siji ziba ya kusambira, jagari kupia alimi imantu, laba samba, ili kutandira iwe nja kuma miniti, ali imagumi, one iguswa, gogu ya, agari imagumi, one, ansi, jasiro, ufragistaw, mawana, oro, nguanda no iguswa, umiyo, ya tala, arugula, eyo, iwanseba imbotulogo, Ubabwazi, basima, abamwibambi. Pere lino ndagamuka kutala mkonokoro pati, alimi, ndagatantamu churumanengi, muli, mwegari gwonzia igunka. Iyo ndagabuzi ya mwami, jindi nkekedi atala awo, eyo yonse, chojagari kwamba. Azimizimbi, ndagabanga, ndapenze kwa, kabela, segazi, eyo, jagujita, ilia bobo kujindi, negari, ikupaira, jintu jenzu, jagajitiga. Ndi, ndi, ndi andaha kuchomega, lino, nega gwonzia, kwa gwonzi. ngwakonzeka iwambuli kunyangwa muya na yakakonzeka ikuba ii chilengano ndali kuthandira kuyamina kusoma kuti yakali chilengano ati ndakathandapikide imanza angu keyamba mwami ino o kupotoka kwa mbanzi palimi pa mbanzi pange papali ichiroma muchikama ya piramidi ikapandipesa ikuswa ansi kunyonena ikuthozya kudywe ino cha mbanzi yakali mvi o kuya mupayiro kapera chinthu chimwe yakachithika ilo lino chinthu chimwe yakawida muchanza ili yangu iyo ndilisi ikuti na tongwisi zinthu zyakumuya inga chakoneka ikuba chensuloko pere chinthu chimwe chakauma muchanza lyangu eyo jindi neekananga lyakalitcheva ilyo chilatisyo chakapambidwe angale ingale imbothuka pati eyo ndiyekasola ikubona mulindizi mumulisi oko ndayeyera ikuti chakuperesa imanza oko ikuswa wokuthendwa nyomulisi mujindi wa ibanthu vakali ikulwanya zilwanyo yankholide ilyo imbali yasikela ti yakali indamfu maningi pere yakali ikuwosya iwuyo mulimberi palimu yakali ikubalama mbuli msiliva ilyo chakali chinthu chibothu kaphati chekasola ikubona yakeyerera kapothu muchanzeri yangu iyo ndakali ichichisi ndakati sayicho tachili chibothu ndakachilanga ilyo ndakayeya pere nyomulisi yonse ndayowacheva ndakapanga ndapotherwa ikuti sayikaphona mumasuba ndiye pakali ikuperesya thambo ndi ndinayowa mthiba eya popo ndakayeya ino ndatiperesya nzi eli ela kuti ndi nkhechisi muchanza lyangu ijwi ikuswa kusena kumwi lyakati ilo nditcheva ya mwami ilyo mphawo yakandisiya enda ndakalipuza ilyo ntholi yakali pamba ilo nditcheva lya mwami ilyo ndakayeya ikuti ndilyakamba kuti tcheva lya mwami nekunga ndakachimvisya pere ndikati tcheva lya mwami apomo kwayenda eyi thajambi ikapothu pere ndakaya kuti uli omwepyo imwami oyunguleza ilo tcheva lyakwe nguleli ilipocha iwinda itcheva lya mamemba opire mwabona ilyo mwakhalilira mulindime amadzwi angu mwabona ilyo nda ndakayeya mukulwanya zilwanyo nyo mwabona alimi mbuli mbwe nkwi tsehwisi ibala lyomwe yandilyo pere na mulazi omwe wakulwanya zilwanyo na kukumvwisya ikwangu kupothu intiba payiuma athala ilyo mphawo umaleyo macheva ikuti na akhiya sinkhondo alimi wakhiya macheva muli boko pawo chithola insana ya munthu ulwanya zilwanyo pamwapona acheva ilyakwe niyakathondeka moyo wangu ndiyangu uli wakwe pere akakhiyana mbuli mthiba zesu laziumana ilyo mphawo yauma ilyo mphawo macheva abowala anthu omwe ilyo imwe inga watontha umwi umbi ansi icheva palithondekete oonya kumoyo apopo chithola nekwakuti icheva ndijwi chithola ijanza yaluchomo lukali wakulijatha awo kulileta moyo wa sinkhondo lino mukuthaziva zinthu ezi pherepuyo onse kweikathambula kwanguwe oko kweikakonze kwamba ndakamwambira apopo kuti nyepo mulizi ndachoma jakali za akuli mwami yesu wakati onse kwakathambula iwathatha oko wakakwamba akuthasisa timwi elyo eli apopo tuyanda ikuchita zinthu ezyo mbuli mbozipora nchopeni lino kuti na mulaba basongoloko akuphayira ndili masimphe muyongwisya chinthu chomwe chalino lino lino chinthu chomwe echo chechoma kuti chiliwunidwe lino mu buku eli thonse athudzule lino ku chiphati 5 cha buku elyo lithegwa chiwuniziyo cha Jesu Khristu lino chiunza masiku chinamatiziyo chithanzi yalo zinamatiziyo zithanzi zione yakachuluwa kwinda kuli pasikuthandambizi bone omwe achinamatiziyo achimwe echo juma inyika ilyo mphawo anthela azinoli zilamfu ikusikira thwamana ikwinda ikuthandira muvulo wapiri ikwathathu kuthandira bwane pawo ndayeyera ali chachisambomwe achasanu chachisambomwe achinamatiziyo chachilova ambweni tiyo pazilamfuloko apopo ndiza yomupha ichi ndi anini kuzvitirisya zimwe anini tukanza kuthalika msangano okuno ndachoma a 7 umasiku angwege ero nede kuba ajumumbiri a 7:30 ero mpao ero inga yatulegera ikuswa akati kamasiku abobo nda naindili zawora jifumwa jino zeri kukanza bobo nabuyo zezie jende mkambo tandizi siku tanta mutanzi ikutinguni tandizi ijabiri ya tatu jane ya sanu ya isambomwe na ajina matizi ya jirobo mebo ugaindi aga tandizipe awona ndia mina buyo alingwe abobo kegambo mkuswala mkwige eyi uluzi yala uwaleza ugwasya mkusho mabobo ikutina mwavwisha ya kusagana nyomulisi musirengano togonji kuyubunula izintu mmane wasumizi kwa kuyubunula nzi indi chongayo nyonsi ni makandi mfa iwamba kuti wanjira munganda antela ingwani ilibikidwe awa ilumana uyu umi na umbi taga ponesi kwa usigira eyo vika awo segonji iwambira na nkakuti ndakunzia witola awo jerede iwa witola munzira imwe imbi mtu umwe umbi werede kujikwesa witola elio zintu zionse munchirirano pao zira kwenzia kuyubununwa abobo lino amube mupayo lino batutana buyo ulanganya puku atwamba ule ulingwe na mitu yesu gigo teme
Lord Jesus we are altogether insufficient
Mami Jesu, tatuele li jaguma ninina. Inga tuasola, pe, iulanganya bugu eli setegene, muora eli risalala, igapati au ibuntu, bubu jatirila, imagorelo aji, ya utawe iguzia, mwami iguti umwe aliki, ngugonzia, kuyubunwa bugu eli, uti abore gumbe eli, mugulerega, igusolega gugompemi, wamulanda wago,
Bless the word as it goes forth.
Korondo zia kwimbri, muri utuga, akube kuti linke mungu zuzia muya, yagwe kuti, ibusena, wako muya, iba, abobafa inzala anyota, yagwe siwa, burorami agwe siwa, yando irwareza, akube kuti, iwite, omuya, akule tamushobo walio. Kwa yipa mwami, iurumba zia gonsi, uwe iwago, Nakube kuti abo bafide inzala anyota bajane jagulia. Ajagunwa sunumasiku ikuzwa kuchwi twajiromba musina lya Jesu oyo wajiobunuzio. Amen.
Now we're going to turn to the fifth chapter.
Lino tiochula kuyipati ya 5 lino ezi tazirezi na matizio zile jiroba. Waromwa kwe agati kama kalo ambongano asina matizio zile jiroba.
Now there is also a 6.
Lino wakalo kujipati 6 ya alimi wakali jipati ya 4 mwini ya jibunusio edyo mwurija ejo kubanga ya gaibunu na jintuje mwini ejo jio jitiga wagumana ikutuwa uchuru wambungano ikutimbungano inka iuchuru mwujipati 3 ya jibunusio alimi taibwe digusila kujipati ya 19 ya jibunusio mwabona Nkigago imbungano tae yajaniki mumapenzi ndirisi ejo ilimpene iwe ugutandira logo mwi onsi wega mbaura awe pere tandindi ganzi ikuba zikuimpana ndi ganzira ikuba munyago pere nde ndede wisha ikuyo mburi mwego nja ikulibu ikutina segiti begonji ikulibika antomwe nyewo mwabona yolino ya yalo inka ikuchu kautanaba mapenzi na wangu mana mapenzi ndienda iwi inka ikuchu anjio eo cheji ntuyipati abobo zintu ejo tu ziyera ikuyo inkambo mkubula iwi iyo ndakusienisya ndalanga akubona mbojibede na mbojagabete Mujisimeno jagare, jinchiko zianyo, na jukule, ya jipia mpao, na jana imu seso umwe, wajejo jipia mwajibede. Mwabona mbule igoti, no waganjira mwato mapenzi, gata natali iguba, jiko zianyo, pera gwalo noa, gata na mwabona waganjira mwato. Enogi, wakatura kujuru, mwabona, na utana jitiga jintu jiri jonsi, loloti, Wagaito iguswa msodoma na kutanaba iga kapu wamwe iga mapenzi iga gaba Garu nyonyo kere Abrahamu wagali Jonsi jimbo iswide ulinchi jo mwabona ziwa zyanyu hera lino tulabala mugampango igawani njobala tumpango tobiro tutanzi na totatwe twandiryo elyo nagabona muchanza yaluyo lya oyo wakakede aju najabwami ibogo lilembedwe mugati abunze bali namatidwe zinamatisyo zilijiroba elyo nagabona njoro wangusu gambirisya aki ipati laki ngoni werede ikuchula ibogo akuna matula zinamatisyo yandiryo iyotagwe muntu wujulu nanka munyiga nanka unsi unsi anyiga wali kukonzia kujula bugu nanka kuliranga ino ndi bugu heri ndagali waga pati kamutagwe muntu wali kwerera iwujula akubala bugu nanka kuliranga ino wagana na magani akutele Iwutere la gwalo, guli langa, tagwe muntu, guli gonse. Eyo umi wabaru wagati guli ndime, utaliri, bona, mulavu wa mugo wa Juda, muyanda wa Davida, wasunda, iwuchula pugu, una maturas na matizyo, zirijuroba, yandiryo. Iru ndagabona, alimi tao, agati, kajuno yabwami, abanyamabone, agati gabaru, Wagai mfui kaberele, mburi mwaga chaikwa. Igaji simecha alijiroba, ameso alijiroba, ili mioya alijiroba. Iyale saa, yaga tuninua, mwenyiga yonse. Ili waga siga agwe saa pogo uswa mchanza, yarulio ili agwe, oyo waga kete aju no jabwami. Tulapumuzia awo waga indi iganini uswa kukubala yobunu zio fai usere mugira uga mpango ka 7 usanganya. Eri pugu lirama tikitwe sinama tisio siri jiroba ila yobunu nwa kujendi jamisu sumo iri jiroba ya yobunu zio 10 lino utina mula jiremba. Atuchule uyobunu zio 10 anini buyo utegwa mutane uusha mutana ujinjira. Dino eji, chakuje indi jama manino. Kambo, amusikire, ndagakuna angelo umbi singusu, gaseruga, iguswa kuchulu, gasamide ikumbi, afrijongo, atara ya mutuwa wawu. Uchina, mwalangisya, oyongo Kristo, mwabona. Kambo, walo, mojusumirano jagari, wali kutegwa angelo wajipangani. Walo, gora, kikabina, iwa juda elino. Kambo, imbungano, yamana. Mwabona, ya. Ilegusi wakwe, mburi kuchi, ya gali suba, matende agwe mburi, nisimpururo ya mburilo. Mulamie oyu angelo, yubu nusiowani, jintu nchijonya. Angelo walo, mutumwa, ilu walo mutumwa, uli Israeli. Mwabona, imbungano, ya gawe mpa, mwabona, lino, na uli bambira kukwe mpa. Walo bole ambungano ya kwe, inamu langirire. Ile wakajisi, mujanzali ya kwe ipugu lineni, lichubite. Ino awa, ya gali chulitwe, awa, unamatikwa, alimi awa, gali chulitwe, ya gali churwa, uswita, ujindi ejo, ya unamatikwa, mwatu njira sunumasiku, lino pugu, gali chulitwe, ipugu linini, mchanza ya kwe, muriri ya kwe, ya gali chukide, obo suba, mbule imi sumporu, amulindire vyo anini, anitaligire usure awa, akubara. Iri wakali chisi mchanza iliawe ipogo linini Yaga chukite halimi wakali ibikide Yututa ijawe jaruyo arwisi Yututa ijawe jarumensi anyiga Iri wakongorora aki mpati mbulimula hujindi na huruma Tulezo kutuwa lo mulavu wa mugu wa chuda Atalawa walo gugabere Iri awa walo mulavu Mwabona Iri jindi naga ungorora misusumo iri jiroba Yaga ndindi mama chui ayo Rino Johani wakarari wakulemba ejo chagabona Apobo muapostolo amusisimi Wakaweza peni yawe iwuti ajirembe Ereji hindi misusumo irijiroba Niyaka ndidima machwi ayo Ndagari kuyanda ikulemba Eriyo ndagampwa ikwi Eriswa uchulu Yaka ndahambira iwuti Namatika zintu ejo misusumo irijiroba Zoya ndidima akutasiremba Rino ejo chajintu chotutasi Ejo jijerede kuyo bununwa Kajiri Mumarembe asalala, ejo misusumo, choya gamba. Yeru angelo oyo, wega bona oyo, waga ingwi ahawizi, tarimi anyiga, waga sumpula manza agwe kujuru, binamu swirile. Yeru waga wontesi agwinda, uli oyo upona, walionse alionse, oyo waga lenga, imajulu, azintu ejo ziri, muri ngao, anyiga, azintu, ziri, muri ngao, iwuti, tabujere de ubarimbi, jindi.
Watch, here's a verse I want to get to, but in the day,
Amulangirire, kaga kampango, keanda kusiga. Pere mumasuba atwi ya angelo, wajiroba, jendi, agutali ya gulizia. Masesege alesa, erede umanisikwa. Mbulimu waga tondesia, kubalanda bagwe basinsimi. Lino mwona, masesege apugu eri, jasina matizio sirijiroba, ayoyu mununwa gulizia, wamurombe, angelo, wamungano ya jiroba. Mwona, angelo wajiroba. Atari ya gulizia. Elio, uli mirumbe, irembe dwe au. Halimi, tuli jisi, mujimo ya tape, apogu.
Now, at the beginning of the sounding of the message, the mystery of God should be finished.
Lino kumatari gulo, agulizia, kwa mirumbe, masesega alesa ere de umanizikwa. Mwabona, ujindi ejo, lino tulabona. Ipogo, diya masesega aleza, taliobu nituwa ikusigila kumurumbe wa angelo, wa agulizikwa. Rino, ei mizezo, iyo andika na muzina matizio, ndiri masimpe, kambo, irerede, yonse, uswanga ya antomwe. Rino, alirembetwe ya masesege, kambo tagwe mtu, ali onse, walo wazi. Leza alike, Yesu Kristo, mwabona. Rino perengu, bialonde pogo, pogo ya masesege, ndi pogo ya rununugo, tulanjira, muri eri, muga indiga nini. Ero rino, tulize kote eri pogo ya rununugo, tarigangu kui, jaguma ninina, yaga kwenta urwa, kuinda makaro ambu nganu, alijisambo mwe, pere umamanino, kindi angelo wajiroba, agutariga igulisi ya masesege agwe, kuyoma nisia zionfe, ziaga siede, igupandurwa ezio, barombwa na, aga, zobaka kweta uzia. Ili masesege, aseruga iguswa kulireza, mbule echwe ilaresa, aguyobuno na ajobuno zio, bojisurwa, ijaresa, kaobuleza, zintu zionfe, zimwi, Ziorura migwa, masesege onse, unyunguru wansoga, asimwe zimbi, siyede uyubununwa. Lino onyo mwabona, seripangiribu yo ejo. Ejo nchintu, gombuwa wabumbwa amba imwami. Ndajibarira ndinywe iguswa, mpogo. Igulisia kwa murumbe, wa angelo, wajiroba, masesege aresa, erede umanizikwa. Bayo, ngaga tondesia winda, kubasinsimi, ibawe basalala, abombasinsimi, Ibaga nembaki, wogolesia, iwabukaro wambungano, ejiroba, iwabukaro wambungano, ya mama nino, zionsa jega shede, igupandurwa, ezo winda, mumakaro, haya, ambungano, haka kwenta urwa, ayobiko antomwe. Eroji indi sinamatizio, kia churwa, kabera masesege, ayibununwa, pao, iguseruga angelo, imutumwa, Kristo, ikabikideji tutajagwe, anyiga, limi arwisi, Kajisi Frijong atara ya mutwe wagwe, lino amu yei, oyungu angelo wajiroba, ulanyika ujindi jagubora ogu. Mbulivyo Johane, wagari upa murombe wagwe, jindi chiganya ejo, nisia nagabora, mumasuba. Johane wagari siguti, yomubona, kambo, wagari yomusibia. Ero tuangusia ejo, mumakwaro, omya, mulimalagi 4, ulele guyobu. Umwi, mwuri Johane, Elia, mwuri mguwe iti, yalisa, kwa liko njia kusigira. Yeru hele de guyobunu na, kuinda kumuhu ya usalala, masesege onse, aliza. Kakubozi ya rushomo, wabana kuchogela, rushomo, wamatata, bapo solo. Kakubozi ya masesege onse, ayo, ako kwenta urwa, kuinda kumiaga e, ya tukungwe. Rino ejo ntejo ijwi, tulia gamba, ndijisi imurimo ibuyo, wajejo, tulia gamba, mwabona, gire mbetwe, gire rureme, ejo mbajibete. Rino, tulabona kutie eri pugu, yasinamatisyo sili joroba lino ndya maseseke a runonoko ndi bhuku lya runonoko iliswa iwalesa lino maseseke onse kucindi cino ereda kumanisidwa kukulisya kwa muthumwa oyo lino ngoyu angelo anyika alimi ombi angelo muthumwa singozo waseruka mwabona oyu angelo wakali angelo wa anyika muthumwa pere kawa kwabora umwi ikuswa kucho ndiphangano ya frijaongo mwabona kristo luzutu ngukonzya kuba ukonya byombole wakapete mujiopunosyo ipati 1 ikaingi angatiya zibikiros ya malampi angolite ziri jiroba afrijongo uboneka mbole ibwe ya jaspi asatias ilo mpao wabweta ipati ya 10 umane kubora kwa jindi uti ayo maseseke onse na erede umanisikwa kasina matisyo erede unamaturwa wambili cha uti jalo jindi jamana ili wakati jindi angelo wajiroba atalia iulisya maseseke aerede kumalizikwa kabela chindi ja angelo ulibonya tuli munsi kumwe ya lino amuboni zinamatiyo zili jiroba zijesi maseseke apoko usira tukabone ejo namatisyo ezyo jiroba zizyaga namatika mugati tuyeyera ibuyo izintu nkambo mbuli mwe mwambila jifumo jino amurumbi wangu mushonto jifumo jino waleza igayuba mubu uba uba nyomo wana tuli tuli masimpe wimpia jintu kitakuti chayu mununwa mchobeni umanini winda umuya usalala usimpigizi kwa mbubonya mbubona ikutinamu sisini wabuga mwambila kuti eji mchajeju mkabela yeza tajisimpigizi mbubonya amujirube mbubona peleza mugambo gonsi mwazintu jonsi wakajisimpigizi ya wajirula amiga mbubona abobo ibana bagwe bayo jata izintu ezio mbubona akupagamana
notice 7 seals on the book has these 7 seals has the book
amusire zinamatizyo zirejiroba apoko zijese zinamatizyo zirejiroba zijese poko linamatikitwe mabona ipoko linamatikitwe chakumaninina sena mwajibona ipoko lya rondi poko linamatikitwe chakumanina kusikira zinamatizyo zirejiroba ziana maturwa lirina matikidwe ya sinamatizyo sirijiroba lino ezyo zilandene kuminsu sumo irijiroba mwabona ezi sinamatizyo sirijiroba apoku ilio poku talika sinamatizyo tazika ngurubi ikusigira umurombe wangero wajiroba mwabona abobotu tuyeyelabu yo pere jibunusyo ijeni njareza yorondorwa mugulira kubini wakasimpigizikwa lino mchejijo ijini ichi choriamba imaseseka erede kumanisikwa ujindi ejo alimu eri poku liyazina matizo sirijiroba kamu yeye yekali jaritwe awa mujibunusyo jipati 5 amujibunusyo jipati 10 yachurwa ero lino chiyobona ejo poku choriamba ujatisya inzira mboli chuka ero tazizilo kusikira kaberede waligwesa mpoku akuna matulansi na matisyo akuchula ipoku mwabona ikaberede werede igwesa poku elisi sitwe linamu yeye takwe muntu ukuchulu takwe muntu umunyika popu bishopo kadino mwaru ulangayisi na kufumbwa mwabede ukonzia una matulansi na matisyo na uyubunu na poku chita ikaberede twaka kwenta usia akuyeyera buyo akutamwisya akukambwa kabera kabera akukega mbo tonse tulimo lupepyongano lulibo pere ujishomezyo jabulesa jakuti eri puku ya runonoko yochulwa jakulondoka kwinda kukaberere zinamatisyo yao ziyoba munwa winda kukaberere mumasuba akumamanino muli motopona lino
and is not made
Eri otari zizure kusigira gabereri. Mwagweza ipugu. Auna maturasi na matiju. Kambwa mieye ipugu. Yagari ijiswi. Mumanza angwe oyo. Wagakede aju na jabwami. Ile gabereri ulabora. Kulingwe. Oyo ukede aju na jabwami. Aweza pugu iguswa kujanza. Yagwe. Yarulio. Yaweza pugu. Oh. Jisagene. Tulasola, ulisibia ikutina, tulagonzia. Urupasyo, wamu ya usalala, rino, tuyamina, alingwe. Alimwi, tiyobona, agali. Kujindi jama manino, jaron chindi, jagumana.
No denominations has a right for interpretation of the book. No man has a right to interpret it.
Tagwe tukungwe tujisingusu, ya kupandura pugu, tagwe mtu ujisingusu, ya ulipandura. Ugaberere oyo, ulipandura elio. Ugaberere, ngomwi, uliganana, kabela gaberere. Ula, yubu nula echwi, inda ukusimpigizia, ule tachwi kubomi. Mwabona, mbombo wa?
Notice, and is not revealed until this book.
Mwone, elio, talibu ni dwegu sigira. Eri pogo, talibu ndwegu sigira makaro ambungano. Na makaro atubungwe, agamami, kabera, tabujiweji. Mwajibwana, liyobu nunwa mwyo. Mwamana imakaro ambungano, amakaro atubungwe, agamani. Agokega amboji ntujiri, unyongana, ulibobo sunumasigu. Mwabona, balagwe sanji sionini, kabera, malale ya awa. Kuya gurubasu irumbi, iwamba. Eji, kejijo, mbiumbi, lagweza injisyo imbi, agulea gulubasu, oru. Aguti, eji, nchejijo, eyo umia umi, uyaga agabungwe, unsi ya nchijo, igusia tujisi mianda ya tubungwe, pere nekubabobo, marinchijo jonsi, tubona, unyangano, ibantu, bala, ribuzia. Ina wini ninsi, na ejo, taji ijimo, ijini sunu. Pere mpao, wakasho meza iguti, eyo, kejindi. Yagumana yoba igulira iwatu ya angera wajiroba alimwe mpao pogo liyo ibununwa mwabona ujindi ejo lino utambi kuti kuina umwi galobantu tiba kafutua ila indi obuya pere masesege ikutegwa yabata kwenzi kumbisya obolesa mwagonja iwa abo tatwe nekubabobo omwe obarukwaro mwagonja iwa ambaguti ambizi kwe musina ya tata mwana mwya usalala akunyona akwa ambaguti amupizye musina ya chesu. Mwabona oo, zintu zinji igapati, mwabuti eva, mwagwanja igulia apere, agujichai, unyonyoga, iwanyiga yonsi. Mwabona, mwabuti zintu ezi, mwazi kwanja iguba, pere, ayo masesegi, agacho mezi kwa kuyubunua, mujindi jama mani. Gwaronku nini wazintu, yaga shedi, upanduwa ezi, haba, basumamba igapati, wakasiga ajirao, Mbule Irenius, Martini, Imusari Martini, Polika, Awamui, Baindene, Arusa, Wesley, Wons, Aba, Mwabona, Mbule, Mbabagabora, Agupona, Uyo, Ijindi, Chigugwene, Kukubanga, Kuleta Mumuni, Agumwesia, Ngo, Pele, Ibagasia, Zintu Zinji, Mumotima. Ambali, wagasiga ibukalo wa Pentecoste, Mbule ibukalo, Mwabana, Rutherani, Kavera, Laganjira, Mutabi, Pele nekubabobo, chibotu, utambi, uditi, lagali gabotu, lagali obo, pele ulizintu, yaga siara, igupandurua. Yosita wanzi igusandurua, pele mpao, kambo nzi, zinamatisyo, tasinana matua. Webununa, yagumani nina, obo zintu ezi, mwazi wede, mwawana? Pele mpao mubukaro wa mamanino, haya masesege, onza herete, iwamba, na upegwa. Eyo zinamatisyo, zierede ujua, guinda, ugaberede. Wibununwa umbungano ilio mpao jindi tajijiwa rimbi. Mwabona mboje ijibo turogo. Pao pugu mpao ndipugu ya rununugo. Kambo pao ilasu manana. Ilio tuanjisya agali. Mwabo ibali isiolu sirimuanda. Amagumi one abone mbaganjisya. Abamwibambi ya abumbachuta. Lino lino paulo atubali anini. Nijise amwimakwaru. Aya ilio liyaguti. Tweredegwa kwaba, ino toonsi atujole. Paulo, mubaifeso wani. Mwenye babo, nababo na gabalemba. Bariji sima pugu abo, halimi, balalemba, makwaro. Waengela, mubaibere iabo, untoberana. Kwa obo ejo, kiligabotu. ndienda kuti ya mujitabo alimi mpao kuya kumunzi kuli langalanga wabona eyo eyo kuti na mwali langalanga iwako mpao uyo uyo limhwisya ikapotu wabona uli langalanga boyo kulombalesa ukwasya kumhwisya lino atubale ilukwaro ndwele mbede awa iba Efeso 1:13-14 lino mulengwe agwalo omo motoka sumina imwaka mana ikungwa ichwi ilia bwini amakani makotu alufu tuko anu mulengwe imwaka mana ikushoma mwaka andwa amuya usalala wajishomezio
which is the earnest of our inheritance until
Ore nchisi vyo jarugono ilueso usigira urununugo wajigono ujaga uwa urumba isya wabulemu bwagwe mwabona
now while we got the scriptures open let us see the Holy Spirit here
nina wajindi no jolide makwalo atu mwabona muya usalala awa walo ngwajina matisyo muya usalala walo china matisyo elio jina matisyo jitonde isya nzi mulimo wakaberekwa moyo salala mugoba chinamatisyo kumukame kumukame oyo chindi atambula moyo salala mpao chindi jakwe jakutongela yamana mwabona kambo alo mulimo wakaberekwa muli nakalubelekela kampani yanjanji eyo pakalimunga palongela nyoto kala ihumbiritwe Atukaba, asintu ziande ikuzwa ku factory ibi kazi jo mutukaba iyo pere pao moto gara oyo gautana na matigwa ikulingula ulasinguluka akubona kuti na moto gara oyo wakalungero akapotu ikuti na pe jende jitanzi yakao mputana antomwe ajintu jimwe inga nyuaka mwayura zintu akuzi payawula kabela kabela company yanjanji yaka pegwa igamu eyo sikulingula Oyo wakali ikusolega. Zintu zionse iwana kuti yakali kapotu mukusena. Ikuti nati yakali obo wakasusia imoto kala. Pao. Wakaji jita alimwe ikusigira sikulingula na akakutila. Eyo pao jindi sikulingula akutila ulajala imuliango. Sikulingula ulajala muliango. Eyo sikulingula ulabika jinamatizio alinchijo. Eyo pao tawe ugonzia kuna matula jinamatizio. Eji kusigira, jasiga, kojia. Eyo nteji jomu ya usalala, wali kujita, mwabona, ulaunka, alimi, ulalingula, akukega ambo, tamugonji ikuba azintu ezi. Yebwati, nagamba, umyambo, alimi ndagongorora, alimi ndagasiana mumuya. Ejo, tajijisi, ijintu ya kujita, anchijo, mwabona.
The Holy Spirit inspects that person.
Imuya usalala, ulalingula, imuntu oyo ikusigira, wakutila jagumanini. Yakuziba ikuti balibobo pao bala namatigwa ikusigira kobaya ikutamani wina jintu jigonja ikusola unamatulaji namatizyo ejo ibaibele mulale mbaru kwa wanu ba Efeso 4:30 yagati mutape gimu ya usalala waleza ulinguo mwagana matigwa ikusigira ikumusuba waru nukogo Amujate ibala elio, runonogo, mwabona, ikusigira busuba obo, huko ulia runogo. Mwurio yubunua, kabela mwononi, wabohora, ikutamina zigono, izyawe, wina jigonzia ujijita. Mwabona, mutao penzi, amukare, amujite zintu, zibote ziareza, ambo huko, inamatidwe, lino alimwi, mwagana matigwa, mwuya usalala, iluwao, ngoji namatizyo. Ijina matizo jitondezia, inu aya mabala ngega chana iguswa, udishinari. Ijina matizo jitondezia mulimo wagamana. Ele jindi jina matizo jajiroba, ya guna maturwa, masesege aleza. Ayo, agana matidwe, musina matizo ezi, ya masesege, ya manizikwa. Usigira buswa, ejo jina matizo, ya guna matiwa, ejo mpao, ya yubununu. Ejo jiri mugati, ganchijo. Ikutina kuli mtu, obo siya ejo jiri, mumoto gana. Oyo uhumiritwe ngamba kuti wede kuba jiri bobu abobu wede kuba walo uyeyela kuyo ejindi jina matizyo jena matuwa alimi muliango wajua kulabona mulinguo pao akubona ejo jini jiri omwe nyomwajibona ejo ejo yoi chitwa ibuyo umama nino ajin jintu jimbe jina matizyo choyitondezia jimu jamuga mwini mwabona inamatizo ijise impa arinchijo ikutonde jajimo namuga mwini jendi wa uwa kuburwa kwa Jesu Kristo akuna matigwa kumuya usalala kwa Jesu redwe kunyiga na kirijo onse janyiga yebo suri wakulireza jintu jembe chakuti inamatizo jalo mbuga biliza inamatizo jamba kuti uli wabiliku inu nyebo nomutashomi mbuga bilisi ibutamani tandisi mwabona Pere lino, pere, jinamatizo jitondezia bukabirisi, wakojia, mawe umurombwana, oyo inga wasola kuna matula, jinamatizo, ejo, ejo jinamatizo, jamu ya usara, tajigonzi kuna matulua. Nyebo, nyonsi, mwagandi kwa, wamba kuti ibantu, bamba kutetu, idiabolosi, wagandi chajeji, pepe, diabolosi, tagajita, toga lina namatigwa mugati, mkambo jindi wanamatigwa mugati, walo, wanamatuliwa, iguyanze. Inya, mwabona, lino, mwagawunka anze ulingwe, yaga gwanja ikunjira, ulingwe, kambo nzirabu yo, ya gwanjira mulingwe, mkubo la iwi inda, ubambe, mwonya obo, mwajisi, naga futuwa, salasikwa, susikwa mwe osalala, hao, naga ba imunyogo, abobo, nyo mwabona, abobo, ta, naga jijita, pepe, mwagawunka buyo, mwinza agupiuga, igusuga minazi ntuzienjiga, toga unka iwe ndolonsi, iwea unjira mkenani, iwabona, agusubuga Jordan, ilufu, uli iluwao, mwabona? Linamu mwone, lino eri pugu lidana matigidwe, elio, ulina matigidwe, abugu usigila ubusuba warununugo. Alimi mwaloma 822, 23, abijane, Eyo alimwe tulapanta lisyo Eyi pao Ndiye uti Tulanguisya igabotu amini Uti na aomwe imuntu Waibala imweni Ndimu pa magwalo mashonto awa utegwa Tugonze Walanga Ujindi wola nolijiri umatalijiro Lino 8 Baroma 822 Utaliga
For we know that the whole creation
Kambo tulizi kuti bulenge bonse bulatongela kupengana umajise anto omwe kusigira lino
And not only they but ourselves
Eri kutari gwaro bulike pere irwesu andiswe Abo ibajisi gabarwe barwe gamuya andiswe tuatongela mugati Yesu Bulindira ibwana ugungwisya runonogo wamubiri wesu Oma, saa eji, taiji bambi indiswe, tubantu bajembete uni kwa gabotu, jede kubamba tonsi, kwa gabotu, ulindira ola eri, tulamwisha eji, joji tiga kububuge butanzi. Mwabona, bulenge, bulatongela, tulatongela, zintuzi onse, zilatongela, kambo, tulamwisha iguti, ulijintu imwe, jitari gabotu. Iyo zintu viyo Iyo gonzia Iyo tongela Awujiri ndila Kambo Mwagali ibumi ibupia Kuganjira omu Obo buganana inyiga impia Mulimuga intu oguno Utali iga indi ilogo Boga unka oguno Umusiga mupati Iyo nagati Tuachana ijintu jenzu Mulindu usamide itresi Iyo jagali jenzu kapati Mwabona Balo ba Bonji babobonse Tawasami matresi Iyo mwabona Eyo nzira imwi, balajirubia, balaunka kumasena kakutawe ingawo, abobo mpao tu, balajirubia ajari. Eri abobo mpao, meda wakati kulindime, wakati, beo, kambo nzijini bobo, wakamba. Ndagati, walomu ya buyo wajisi, eri ndagati, jindi waunka ujemani, balajisi muu ya umwe, waunka ufinalandi, balajisi muu ya wajisi. Wabora wa Amerika Kulijisi muya wajisi Muya wesungwa ukomana Utana Mulizigambo na Tugajanu anjisyo yaba apostolo Tugajanu abu solosi Wabantibalemu Muli Washington Lincoln Kere tugalea Untarisyo eyo Halimi tulizikuti Ulabora kutulimba Tulizikuti Bomba ya atomiki Rijisi izina Yesu lirembetwe ali ndiryo tulizi kuti ibusige bulete kumbere Yesu kuyandikani ikulijenga omwini yandiyesya muli bamwi aba basikutana ndiyabuselemoka akwamba ikutana oku akuyabulilemeka ibumwi abanakasibwya kulilemeka nzira njobachita abaarumi anthu omwe yandiyesya ncopeni mulo mwana muneni wakali kuyabwinda na maumbwe ngayabusiva ngasola kuli bamba kucoma kuti taka yowede imasimphe wakali yowede mwabona takali kujenga munthu aukheka ambo takali kuyabusiva mwabona walowo wakali ikusola kwamba kuti taka yowede ere mbwapete alimi eru ndepenzi sunu pere oh mbulangezi kuledeketwe umushomi oyo uthambika manza phambo runuko rwesu niyabuswena njindi abona zinthu ezi ngazilibonya njindi ichiphati kumushomi lino zinthu ezi ikuti uthongera mu mibiri yesu sena mukasola kubona isamu obo muliphingana vumi liyanda ikuphona ali mulabona munyama obo morofu mwaphingana mulabona munthu nsi nthu zyonse bulenge ulathongera sebo muli wesu tulathongera mwabona tuleze kuti kuli chinthu chimwe chilopite tulabona ikuswa kuti mphango othu kuti chinthu chimwe chakasweka kupiro kumunthu anyika ipulenge wa michopo yonse kaswekerwa chinthu chimwe mkhambo tulabona ikuswa kuti linamatikidwe kuti kuthongerera iwakambo yamwi yepo tuthongere chitha kuti kuli kambo kankhuko mbuli mwikamba ziya inki kukambo akukhe kambo mukuphayira ipakwazi kusiyira wakonja ikujana ikambo ndizi yisilisyo phelende ndekujana ikambo akukhe kambo zilengano ziliyandika iloko aziphati ziyobonona ikaziye iyo moyo yambira munthu awo pakarubisya achakuchita mwabona tawemakani obo mbonywa musamu na obo mbothira mafuta a mithwe yabo na obo umwi mbwa kuyika ikongolola ali ndiwe ikuti na kuli chinthu chimwe chilopite unokhede mphonya awo ndakati walo ngu satani mwabona suno mbuli mutusumphukide mu misamu tatunaziva kuchatikizya zinthu ezi yepo ati kuchizikhulenge echo thachire chinthu elyo ayo ayo mazina puyo mbwapete ayo mazina alo mazina aziyakusilika khulenge echo thachijise chilichonse chakuchitha moipete iyo ndi sina yothulietha ulitha puyo sina khulenge pere mukasimphe mbolipete iuli phasaula nkuti apulosi lino thwamba kuti ichepi kwachitha puyo kuti ichepi chiphasaule ninze ichepi bunji kwa bantu bamba kuti kunywa kuchitha mamambi phephephephe obo mbube bwachipi mwabona echo chichichithya ichepi mwabona pere ichipi chini kuthashoma awo mphochipete awo pochiuzikwa akuithwa kuti na uli muxomi tochithi zinthu eyo pere tauwemakani mbosola kulipanga ikusalala abobo mbosola ikuwa mukombi kuti na ulachitha zinthu ezyo ndiwese kuthashoma ayo malembe lino chinthu chimwe chiliswekete alimwi chilathongera chisola kuphiruka ikuphiruka kuchimo kwacho buthanzi sainga kwayera munthu umwi gawa ikuswa anyika selemukira mumulindi mulamfu kusena ibumwi alimwi gaphengana ikuthantha kukwera kuyerede kuba kuyinda kunzira imwi ikuswa mumulindi oyo talimo chimo chakwe chithanzi elyo chakupiringana uyowa walakwira bala wakwalika amalambo ikuphanga chongo nakuchitha nzira imwi bali mukuthongera nkhambo payanda kuchokera kuchimo chapo chithanzi akukhe kambo munthu oyo wakamwa pulwasi ikusatha amachise chindi chimwi kepa kalipopo pere pakali mukuthongera khambo nsi thapalika pothu kuli chinthu chimwe chilopite elyo palathongera akusola kuphirukira oko kupakapete jindi nepakachisinse pambothu Ero jindi bulengi, abantu muri Bible mbori ya gamba, yuti, bala tongela, jitonde ja uti uli jintuje mwe, tazili moje imu, tazio jerede, jaga wa ufwa, ufusena, mwe, linu, tatuyende gani umwe, utupandu ita jeju, mwabona, kamubwini, tulize uti, wakali bumi butamani, jaga wa kuswa, ulimobo, Yesu jaga swegerwa, Ibutamina iwasyo, abo mibutamani, winda kubuwa wa Adamu aeba, abo bagawa, iguswa, ubo mibutamani, ikuya gurufu, mubunda wa Edeni, nakuleta ibulenge bonse, kunsi, liabo, gurufu, isamu tiri ya gali kufwa, Adamu katanaba, imunyama, tagali kuwanza kufwa, Adamu katanaba, Ereo guli jintu jomwe, ubiyo, ejo, jitagonji gufwa. Abela o nguleza, hambo arombo tamani. Parimu eyo njenzi labiyo, njotu gonja utantamuga. Igufwa lionsi, tuede guba, agumi butamani. Mwenindiswe, ulitubeba na ibarombe abasimbi ibareza. Kere jindi nchwa gafwa, mburi mweamba, mwurombe, wajifumo jino. Wajibi, wakasambala ibu pati iwesu, wakusierwa, wakusabuga mkero. Lino tawwe ibusige mulidesa urubazo oru wamukero lino mwini kindi Adamu na agawa urufu wakaleta urufu abulenge bonse lino wakapegwa kuli salira ya kujita ya kapegwa ulimbabo mbuwanya mbulindiswe kapegwa igusagwe lino Adamu aeva matalikiro wakali samu ya jiruleme ajirubide kumbe iliabo halimi elio samu diyonya dilimi kitwe kumbele ya umi aumi onse uesu Mwana lesa, haka jitila Adamo na Eva, ibuati, ee agu nkapenda igawo. Pepe, igutari ilinu, gulibobu, kampenda gago. Togonji ugabika ahali Adamo linu, wete ugabika ahali ndwe, kambu jirureme ajurubide, jiribi kidwe gumbele yago. Tuliambaga ni omwe, mburi Adamo a Eva. Penyo mwabona jindi, tuanununua. Katujiandi ilimbi, igusarawe suwini, pere igusarawagwe, mwabona, mwabona, linu Adamu Eva, bagalibianda, igusara iwa wabene, bagalibianda, igusuba obo, mojagabete, iguba abu songo, obo, baga wenta uzia, mwenijijo, kabela, jagale tarufu. Linu, jini mtu anonunwa, tayiwe kiliman olimbi, uweyo ruatala, tayiwe kiliman olimbi, uzintu yanyiga, igusongo iwanyiga, tayandi igusara, iwa wepe, Kristo waba ibusara wabu. Kabela kugonsi kwa njijo. Ngulinu nwitwe. Kayandi limbi. Iguli sora mwini. Kayandi mtu kumuambila wabunka. Ajintu ya kujita. Walo ulindila buyo. Akusiba ibusara. Iwa mubumbi wabwe. Mwabona kao ulawunka. Musina ya mubumbi wabwe. Kiindi mubumbi. Hamuambila wabunka. Mwabona. Pele mtu yenda ula kusongo. Uyenda kusiba. E obu usena. Wajigombilo. Mubotulogo. Pele. Kurandi foja kundi, ikutala oguya, bobo, jounka, oguya. Mwabona, mwabona, usongo. Ngejindi Adamu naga visya, finda kukuswilila, wakubusia busia, kumuga intu wagu. Mujibaga jagu, jachila, uchwili aresa. Ejo, chijaga jichia Adamu, ikubisia, muga intu wagu, wakabusia nya asatani. Ejo mpao, wakasiarila Adamu intu. Ejo Adamu, wakaregezi achwi, agwabwa.
He lost also his inheritance.
Wakaswegewa agwalo rugono rwawe chindi nagaswegerwa ruswananu anguso gobomi amuyeye ibuswa mbomuyoria kulingwo buswa obo muyofka ilo jindi nagaswegerwa bumi bagwe agwalo wakaswegewa rugono rwawe mbomi kambo wakajisi gwende sibu pati bumaninite kunyiga wakaligalesa ganyiga Leza ngulosa wago onse, masena onse, ee mwana wagwe wakajisi inyiga, ee, onse, ya wende sigu wagwe. Wali kukonja kwa amba wola, wali kukonja ikuziga, wali kukonja iwamba, wali kukonja iwimi kakorenge, wali kukonja ikujita kufungwa jitu, chaka libyanda. Mabona, pereji hindi naga jita ejo, wakasegiru wa rugonu wagwe, linu Adamu wakali kukonja, iwamba kuti, agube, ikuti eri tundu, awa, ijuge, iguya awa, elio, niliaga jita. Adamu wakali kukonja iwa amba kuti, agube, ikuti isamu, eni, awa, lisuge, agusiangiwa, awa, niliaga jita. Mwabona, kambo, wakali jisibende, zibu pati, mani nide, Mburi galeza iganeni unsi yaleza tata wesi ambo wakali mwana waleza. Ino saa inga titwaima au anini uyo akuba ankamba ugo eni mwabona oh kao ikutina ibuloa. Wakaji salazia igaindi ino kuchatikizia lino mwabona amulange oyo mwana waleza Adam wabiri chaga jita mwabona ilu wakati imiri mwonja jita mwyo jita nyebo mwabona.
Adam lost his inheritance.
Adamu wakaswege alugono rwagwe inyiga lino yakalonga kuswa kujanza iliagwe ikusa kuli omwi kwakali apa Satani wakaba rushomo kwagwe mulilesa wakubusyabusya kwa Satani kikaha kubumi kwagwe kuthamane usyagwe ikusamu yabuhumi kuzu isyagwe ikunyiga syakali syagwe eyo wakalekesya kabera konse kumanza a Satani wakajironsya ikuswa kuchanza iliakwe kuya kuli Satani.
Therefore, now it has been, it returns and has been
kikaako lino jagali obo jagakweta uku sokwazikwa eilo ningu rwa Adamu wakanyonyona irugono oru Adamu mwagerede ikuba andulo. Eyo ninyiga mbombobo mwabona kunyungu rwa Adamu ndagali mawabuzu wa umwe kumusanza wa kutukusoni ogo kwekala elu ndagali kwa amba ula umutu umwe atala ya murundu ikatulanji dansi ndagati inuye yanzi ejo imiaga ya gainda ili nyanda yotatwe papago muna india mugulugulu wa mushobo umwe wakasiruga kuinda omuya mu jirei ijagwe mugazi wagwe abana ikuwa kaba kede usule genja uguya kubusena agupona jarumuno iwaga nyina mamambe tagwe wisigi tagwe igumanjuga tagwe jintu agati igabo agali kukona kakasarala iyompe wakasirunga igusamba igusigu abubwe ibinda kuchukusoni oguno igahuruma iyo zisamu ziyama maspet ziyasaba kwimi yagasonsa anko moyonsu iyo Jehova wakasilanga kabera welede kuti waga mweta mweta Telemugwa wakabora anzira eyo kabela chinzi chaga jita wakasyula siyasaba kwimi wakasofa ziyajisi atugaba twa magogo mapotela awisiki wakanyonganya kulile mega ikabotu wajisi inzira buyo njagari kuonja ikutanda muna India yagari ya kucha sirio siyagwe munyati jende negari kubala kubwe ya jombwe musu wabumwe museum akubona zifanikisyo zya Gerimon elyo bonji wano inga wayeya kuti Gerimon wakali musangi kulindime wakali muna Amerika wini wakali kulwani nabuyo ejo jagaruleme ejo lesa chaga mupa jirao jisi abusena wakukale semutonga ugipe elyo jindi abu basumamba ibakuwa imaganjira omye alimi usungirisya agenderisya njiga wachaya mbuli ijiga majanzi nini ili mpawa kwa ka li jifanikiso jitanzi ya masena akwendelesesia akusiriga Geronimo na kipatira jagwe yagali ingubo sebilo nazo tatwe akabela ikajisamu ya masquet ili balo abalijisa bana Amerika ama India mchoveni kabaruwa nina inguzu siyabo siyaka pegwa aleza ili au Geronimo amukwanda iwagwe weni atusolo igayi hui alia galangite basimpi iba webeno daba zwa ibuloa daba fa kakutawe penisini na jintu tagwenzila ya wakwasya kana Amerika beno daba pekwa aliza mpao umuita ikuti musangi ndi muita kuti mulombwa na mulemu choche tagali pape wagali mudala pere impi ina Amerika wonsi igaba samide omuya kabela baga unka obuya akucha banyati iwagaji tanyendo zifafi zia misalo kubusena kamera chapi waganza rifle ya munyati kamera baga unka busena ogya wamba kuti oo ndijisi ibu subabu botu sunu utubula kuswa kuruwa surumi ilwa moto gara uhumbiritwe na moto gara ugwe sabantu gamba na chabari magumi one sunu munyati bani magumi one abo bagali no bamba mugwa onsi wabamba India nyaga yomero na inda chinzi chobaga jita ambabo kubalegela igulala mulugula mitumtayabo yagale yaga simba anyiga agu tunsia anyiga baompe bagali kulya yindi muna India, naga chaya munyati, wakari pobwe ya bugombi, wakabwe saa nsumba ziyagwe, gazibamba, ukupanzi ya midish, nyama yagwe, wakari ya, agwalo nyama ya mugati, wakabwe saa nyama yagwe yonse, wakabwe, lengeresi ya, wakabwe yomiga, jigutu yagwe, yaga, yanigwa, elio wakapanga, ya usama, amatente, wakanyina jintu. Rejindi mugu wa naga njira, mugu wa musangi, warumu mperengi. Elio waganjira, nakumanisi ya ikuja, iwanyati abo, nakucha siyaba mahindi ya abo inzara. Ufumba mtu wini, yorwa ni na ingusu ziyawe, ziyaga pegu alesa. Mbata andembera, yaba na Amerika. Elio, tupaka jitila mama India, bana Amerika, yaguwa bobo, yagali iabo. Chinzi nchomga mwaye ya ikuti na Japan, Japani na imwi, Russia, na yanjira, nagwamba, amusu ya awa, amusu soroge awa, akutajita. Abana ibesu inzira, njotwa gajita abo, bama India, ele amuyeye kwa gamiza, eyolino kiyo tebula. Oyomula uwalesa, nyomulisi, ulijindi jagubyala, elio mpao jindi jagutebula. Niela kuti, chibia viga pati, ii mnene. Lino nchizi jitiga, ilu nyunguru adamu, wasofazi ya unyonyo na injiga manina, senamulisi kuti baibere, liamba bobo. Iyo kambo ya kuti wajita yei Mnyungu wa Adamu Waga sofara Ulesa yoru nyonyona Mlayanda ikubala ejo Katubone nijire mbede awa Kamu chule kujogu nisyo Jipati jaleveni kamera tiyobona Omia mujogu nisyo jipati jaleveni Elio tiyobona ejo lesa Chagamba uchatikisya Imbabo abubanyo nyona njiga Jipati jaleveni elio atuweze igampango Kwa etini Ndashoma, mwaga bede, 11-18, hao, potu bede.
And the nations were angry, and thy wrath...
Iyo masi aganyama, alimi ibugali, iguago wasiga, inu amulangirele ibugali waleza. Iyo jendi, jabafu, uteti, babetegwe, alimi iguti, werede igupa, bulumbo, bugalanda, ibago basisini, kawubasarali, Akuliba abo, ibayo wa isinariago, baloba nini abapati, alimuerete kubanyonyona, banyonyona, abo, baloba nyonyona njiga. Ino bayo jitanzi, utevala ejo, chola kashanga, masimpe, jindi mwabona ijebi, kajijitiga mtu guagwa, aliongae, imasiku musondo omono, aliongae mamambe, ajitua mutorofo eri, sunumasiku. Balibonga eba nagasi bayoja sigonke zero watana wako Muli igalindi agaga nini imunyiga ono igategwa Jeffersonville Tulichonga e tuambo Tukukusia imada Tumu ye ya tule medwe mujikago Mumasu wa ali magumi otatwe Agati gazulu siri magumi obiro Azio sanwe magumi ali otatwe Mumwezi unze liatumui tutale medwe Aliwonga ema whisky anu kwa mutonopoli ya Chicago. Mieyanzi ejo jijitiga mu Los Angeles. Mubusi kubwa mwe. Zindi chonga ezina ya mwami. Niliwe suwa mubuyo mutonopoli ya Jeffersonville sunu. Saaguli kabotu lino. Na wabali ikabotu jendi George Rogers Frakey. Na agasarugira agato igajigwa. Nyomwa wana, kwa sofa zinchobe ni inyiga, abu sofi kwesu, kambo leza, yonyonyona abo, panyonyona inyiga. Leza waga amba obo. Nagaya lionse uti wabale ijintuyo mwi, mugati iliangu, mwuri igutanta, mumalundu, agulanga inzila leza, mwaga ipanga. Ndaswa higa, rorida ogo, kubaji sima samu, apalumu, agulipangila, eyo oma, inga, ndasara igubona intare, igazi, Kutia imijira yasyo, mbulale mkanda, winda igubona, Jesus Jones, ya gulipangila azintu, nzobajita mhollywood, awebe sibonsa oboborigo, ijigama, jabagorwi, elio oma, ndaya ibuyo, buzu wabu mwi, inya.
But remember, the Bible has told us in Matthew, the fifth chapter, that the...
Pereyamu yeye, Bible, ya gatuwa mbila, mlimatayo, jipati 5 kuteti, ibabombe bayogo nanyiga. Mbombobo, mbombe bayogo nanyiga. Jesu wakati walajo uwe abu mbombe. Ibaru wambia, abu watasoli ikubajintu jimweji pati ilogo. Bayogo nanyiga. Jesu wakamba bobo. Ii ilino,
bagai Sofaya kabihaleza yobanyonyona peli babombe bayogonanyika yakumana kusalazikwa.
Now, oh my, now the forfeited title deed.
Hino oma, hino title deed yakanyanzikwa lino ili mumanza amuka mwini mutanzi leza sungu zyonse title deed yakunyika akubumi butamani ijindi Adamu nakaiswekerwa mphawa manza athoni a Satani takakunja iwibweza akobo yapirukira kuli muka mwini mutanzi kuleza lwakwe lwacithana anene buyo ngoyo ulikhede ajuna jabwami andiliyo mujanza yakwe title deed. Oh, ejo, indi bamba kuli mfwa japukombe.
I
title deed, ubumi butamani, title deed, yakathobeze kwa, yakubumi butamani, indi Adamu nakaiswekerwa kambo kabusongo, usena, iwarushomo, yakaphirukira mumanza muka mwini, leza sungu zyonse. Ino nchintu, ya, kulindira, ino lijitanze, mumanza aleza. Ulindira kutamina kwa rununuko. Wakabamba insira ya rununuko. Wakabamba insira ika hindi. Halimi ibu subabu mwe. Mununi. Uyoelera. Yuli Josia. Nyongobona. Aho. Potulimu kusika lino. Chiyo langilila. Uyu. Mulomba na ukede. Aju nojabwami. Ya. Kulindira kutamina kwa rununuko. Rununuko rwao. Ino ali pugu ya runuko ninsi. Hei title deed. Title deed. Yaga tobezekwa. Nyomwati. Yaga tobezekwa. Ino yaga tobezekwa. Ninsi. Yamba kuti. Yaga lingahurwa. Wendo lonse kuchogera. Kumatarigiro ayo. Muli eyo nini. Muli eyo. Yosi nini. Ya inki. Kifumojino. Yindi. Yaga umma musamu. Musalasya. Yaga chogera wendo lonse.
And when sin has been confessed and fallen into the blood of Jesus Christ.
Ero jindi jibi jamba kuita mubura kwa Jesu Kristo. Oma bupaini kutoweze kwa ukama konya umulengi arubo. Yebo uba mwana walesa title deed ya katoweze kwa ili jiswe mumanza singu zionsi. Oma lunungo rwayo wamba ikukona gonsi kwa mlao ule zionsi ziaka swenga kuinda kuli Adamu haeva. Oma ino ejo jerete ikujitanzi muna Kristo waka ziarururwa.
It's legal possession to the abstract deed, title deed of eternal life means
walo kukona kwa mlao uleo titi ya katobezekwa title deed yabu umi kutamani jamba utuvubedez nitu zionsi ezi Adamu haeva nzobaga swegewa. Ino jalo mugesu jigono jatidi eyo Adamu takagonja yukwanya zielelo zielu nunugo nagamana ikujana iuti wagali swesia wagabisi alimwe wagayanda mwini ikuswagulireza wagali gurubasu oru wamuke wabo takagonja winununa takagonja ibuya ujijita kambwa wakali biandika na rununuko imwini abobo takakonzia ujijita. Kene mulao wakali bianda sikamuko wa mononuni. Mulao walesa wakali bianda sikamuko wa mononuni. Mianda iwe ingala jejo sikamuko wa mononuni. Jijanwa mwale vichigo 25. Atugoba ajindi jagulingula jejo kumaninina kambo nyomulisi jibalo ajimwi. Ajimwi inga yapanga i ibusiku mwawana. Kene mulao walesa wakatambula jiminisyo. Lino ino ikutileza nataka sala ikwesa jiminisyo pelu yandisyo waka musungirisya kujijita wati mtu taka jizinzira ya kupola ikutogera alimi kuina inzira kulingwe ya kutogera wakari nyogete pelu siyalu walesa waka muswana oyu sigamugo wa mononuni muji moja mtu Jesu Kristo. Mulao wakajianda, lusiaro wakakwanya siere rosi ajo. Oh, lusiaro lukambia. Obo mbaru mfika igabotu. Mulao walesa, wakaenda jiminisyo yitakwe kampenda ilunguni watakwe kampenda mtu onse ukazerwa kunkwera ukuyanda kulalana mtu omwe aumwe eyo umwiliyo oyo wakatajita wakaswekerwa ingusu kubumi butamani akuba mwami anyika ojindi ndayeya oro rugwaro inkambo watununa kuchokera kuliresa alimwi kuti tulele akuba bami abaphaisi anyika oma inze isilamugowa mononi o inokano kotunga kwaba ago awa amwone mulawo wakaenda sikamugowa mononi kuti anunune yintu jakasweka ilusyalo lwakakhwanya jerero eji mujimo ja muntu Jesu Kristo isikamugowa werede kusyalwa umugowa wa bantu lino mbabuchimbo tukonja ikuba yakuli munthu onse oyo wakasyalwa werede ere uli onse watakwenzya ikubona ikuti wakali imodyetho wankhwera obuya walomofu yakumani wabona thambo munthu aomwe oyo wakasyalwa walo wakasyalwa umwanakazi ilo lisa wakayenda sikamugowa mununi elyo werede kuba munthunsi oma chinzi nchomuyojitha lino mulawu wakayenda sikamugowa mununi lino taka kunja kusala angelo wakayandika kujana imunthu khambo thathu libasimugowa kuli angelo tilibasimugowa kuli umwi aumbi angelo taka waphe walo muchopo wa ndeni wachilenje ujisi mupiri wa ndeni taka bisyaphe na chinthu walowola ndeni pere mulawu wakayenda sikamugowa mununi ili munthu aumwi anyika wakasyalwa kunkhwera lino santha muwoni awo pojakaswita emphawo ijibi pojakathalikira obo mwabona awo pojipeta lino ndolo lwabola lunyungu lwanu ilwa nzoka mukati mwabona linamubone kayanda sikamukwa mononi elyo mononi sikamukwa mononi wede kusyalwa umugowa wa bantu awa ejo yotosiya amuthapi pere andilisye mwembo kuli ndinywe ikusyalwa kwanakalindu kwakasyala yiphange amen ikusyalwa kwanakalindu kwakasyala sikamugowa wesu mononi thakukwe umbi chitha neza singu syonse wakaba Emmanuel umwi wesu Emmanuel isikamugowa mononi wakakhwanya nyomabone obolesa mwapamba jerero alimwi ina nchotukonzya ikuchitha pere awo ulusyalo wakanjira akufunikira imula oyo akuletha chiphange amen oji ndi mwasiya kumunsi jindi ndachana ikanda ikangu kanini ansi awa okomwesune pewo khaimba jindi nyonse imwamvwa tujemwi kunselero okuya jifumo jemwi kwimba lusyalo lukhambya obo mboruhika ikapothu lwakafuthula mophenzi mbuli ndime nyomwati parumbweresa mutala mukwesu branamu wakachikonzya ngoyo mbwapete mwabona lusyalo wakayisya moyo wangu kuyowa lwakali lusyalo wakaangulula buyofu bwangu obo mbochiri ijandisi lusyalo ni lwakaliponya iwola neikashoma luthanzi amulindiye mane tusike uli ncijo anini byo oma inamulange ibhuku ibhuku lyaruthe lipha chimwe chipothu ja jeji obo phoasi alimwi Naomi wakaswekeretwe dikono nyepo nyepo mulizi mwakandikwa kukambauka ali chicho embona amuthamike manza anu kuti na mwakandikwa wachikambauka apopo mulakwisha mwabona phoasi wakachitha ikuba mononi alimwi wakali omwi alikhe wakali ikuonzya wakachitha ikuba ndikamukowa wamunsi elyo mukununa Naomi wakachana ruthe oyo wakali jesu phoasi kathondeja khristu iyo jindi nakanunula israeli wakachana nakwinga wa masi apopo mphawo yomwabona ilapotherezya ilokoka phathi kuli ujisi athepo ndi masimpi okuno kukusena pomwe nainga wayenda ikuba nguwo ninamubone lino werede kuba sikamukowa apopo nyomwabona angelo takakwenzya kuchichitha imunthu takakwenzya kuchitha werede kuba munthu ere takwenzi wakasyalwa kumwanakazi mujitho wankhwera apopo kusyalwa kwanakalindu moyo ausalala wakafunikira Mariya ikakwa Jesu takali mu Juda, Jesu takali mu Namasi, Jesu wakalileza pombombopo ulowapo akwe ipo kasita umuchito wamkwera uli wonse wali kusalala ulowa pakalengwa aleza elyo tatufutule kuinda kulowa kwa chichuda nanka ikuti tufutula kubulowa kwa mu Namasi kulafutulwa kuinda kubulowa kwaleza elyo tileyenderana abaibele yamba bobo kulafutulwa kuindaku abobo nyo mwabona Jesu wakalileza takali munthu watatu munthu wane munthu wabili wakali munthu wakalileza mwabona wakalileza Emmanuel leza wakaseruka ikuswa kupulemu kwakwe wakali ufunu namwini ndakayanda ikanu ako ga both kribun ejo chiyimbo chilemu chibotu ikuseruka kuswa kupulemu kwakwe ikanu kapona yonse leza wangu amufutuli wakasika kabela Jesu yakali sinabyakwe wakasiyalwa mochileto wakali mwenzu akwe ibeni imunthu wakusu misozi akufwaba oh ino kulileta ansi ikuthuleta ununungo jindi yabusiku kweni yakuthakwe ibulangisi bomwe bunini ukubonekela leza muyandisi sibuya wakabika ambali bubotu wakwe mophati loko ngola ansi uzokwasya ufuna imunthu ibwangu oobo mwe muyanda obo mwe muyandisa vyoya kwangu mumuni iwangu wasuba uzyonso vyangu imununo imupati wawa mfutuli wangu imulengi mupati wawa mfutuli wangu elyo bo uzule ibaleza ikukhala mulinguwa ngwangu ewaka kwanya jerero ilusyalo lwakaleta chiyimo cha munthu Jesu Kristo ero tiyena kuti eri bogo ino leza wakafungulula tente lyakwe ikasika ikuswa kulileza iwa munthu iwakachintchawa popone chiwakwe ikuswa lisungu zyonse ukuba imunthu ukupeza chiwa cha munthu ikuthegwa kakonza ikufa ununa imunthu amulindire mane tumubone jindi nokuthakwe umwi welela mubaibele mubogo lya rute muli mumulibala muyobona muli imunthu wakali kuthegwa go goel wakali kuthegwa go na wakali munthu oyo wakakonja ukhwanya ziyerero ego wakerede ikukonja kuchichita werede ikuyanda kuchichita ali muwerede ikuba sikamukowa uli munsi uli sikamukowa ukuchichita ino leza mulenge wamuhuya wakaba simuko ulindiswe jendi nakaba munthu kuthegwa ikakonja likulikila ijebi Jesu ali ngwe akubadela umulo utununa ikuchokera kuli leza alimwi chejo we ngoyo mununoni Kristo watununa lino twanununwa lino here tanatamilina chikono chakwepe ino inga mwaimphana uli jejo here amuchatire ibuyo anini mwabona tulabona mwabona tanachitaminina mwabona kuti na wakabweza ibhuku yanununuko zinthu zyonse ezyo adamu yakachisiya zinthu zyonse ezyo yakaswekerwa kristo ulazinununa kuchoka elyo wakatununa kale pere tanabweza chikono takonje ikuchita ikusikira kujendi jisalidwe elyo mphawo yobora abubuke elyo mphawo inyika yo mukulusikwa alubo elyo mphawo yobweza chikono chikono chakwe ejo nchaka chana jindi nakatununa elyo uyochichita kuchindi chisalidwe oma eji chidaphandulwa muli eli bhuku ya zinamatizyo zilichiloba ejo chothwamba ula lino ya ibhuku lyanunuko lidaphandulwa lyonse omu yonse eyo kristo yeyochita umama lino tiyoyi ununwa ulindiswe kwiki ino muzinamatizo zilichiloba mchinalesa yotulekela mwabona ya tiyoyi ununwa elyo uye ununwa muli zinamatizyo mbozi namathulwa nkhapela zalekerwa kulindiswe mphawo inga twabona obu ubambe ikukhati warununuko mborowete alimwi jindi anzira muyochitwa ulisisidwe lyonse mubhuku eli lyamaseseka linamatikidwe athala azinamatizo zilichiloba alimwi abobo ikaperere nguomwi ibuyo ukonja uzinamathula lino amulichatiye tulambwisya ino kuti na muyanda ikulanga mumagwalo inga mwasika omya muli Jeremiya akubona omwe jindi nakali jindi na nakali ikunjira ikusike kwa jesi nyomulisi wa wakahula timinzi yakwe mwana wasimizi yakwe wakajisi ilubono rumwe rumwe elio wakainda homo kunamatikwa ili kutina wakabweza jonsi tulijisi ejo ajalo umakalo ambungano alijiroba yalo sinamatizio zimwe zimbi omuya nyomo wana jinamatizio mwujizumano jagare jagari mbuli yuhunge mbuli jeji elio awa wakari masesege alimu aya masesege agari sisidwe ya jagari namatikidwe wonse akubikwa awa ikutani na kujita bobu abobu pao masesege atobela akakunga itwe wonse obo lubono oru morwa kabede akubatikwa awa arwazu obo ikutamina kujita bobu abobu ili usiremuga ikusira ya pangwa ipogo lihungwa kambo ibantu ibaga jisima pogo mburi eri iga indi yagare jihunge mbangaye ibasigo jitegwa ipogo lihungwa ipogo lihungwa balina matikidwe lagonzia ipamu na jomwe a obo masesege ajeji mwaga bete akuji babula alimu inga wabona okutamina mwaga bete elio mpao kubamu na ejembe alimu inga wabona okutamina mwaga bete Elio, jintu yonsi awa, wuzina machisho zirijiroba, zijisima sese aleza, iusuwa kumalengelo anjiga, yonsi, jaga na machiko, omuya, awibununwa kuinda, wuzina machisho ziandene zirijiroba, iuchinale sa wenda, amulegela, utuzumizia, iusomona zina machisho ezio, akulanga kuinda mpugu, akusiba gonsi, obo, mwalibede, mwabona, oo, oh, ndashoma, ujisije ndiji pati.
There the mystery of redemption.
Ngayo masesege aru nunugo ya namatikidwe kusigira elipuku talikonzi kunamatikwa kusigira wa mulumbe wa angelo wa mamanino ipuku uli ungidwe nkoliri ulize kuti yagaliko ulize kuti yagali yaru nunugo tulashoma kuti yagali yaru nunugo Jeremia wakati elipuku likungwa liere dekubambwa mbuli mbomuli pala awo uyoamba Wele degwa mga, mwajibi kilo jabulongo, mwabona o, ino, chintu, jibotu, ao, nchegwa mja, iwamba ura anini, eri pugu, ufungwa, yegali iwamba, mwajibi kilo jabulongo, jibi kilo ejo, yagaba ijipia, romwe, ulemu, gafa, gubuga, ago, wabamba, mwajibi kilo jabulongo, kusigira, ujindi, jagu, oma, jagwebega, jibotu, Ino emirumbe onse labambwa kusigira yejibikiro chabulongo kusigira jindi yejindi jaga sarwa kwalisa umutumwa wa mamanino anyiga ero yonse ezo bantu aba zoba kabetega akwamba ndisi kwajiri ndachoma kwenye ejo kwajirwana akujireta akuleta zintu uroshomo bagayishoma lino yole twa ulindiswe mujiobonosyo Aguswa kujanza yaleza kuinda Musimbiki sikuwa Leza Wagamba bobo Wagayishomezia Uloshomo wagayishoma Herelino Yore tuwa ulinde swe Yobonosyo Aguswa kujanza yaleza kuinda Musimbiki sia Leza wagamba bobo Wagayishomezia Ino olino atubone Pali Pali Potwa bede Atuunke kugampango Gatu olino Eyoncheji ndijilamfu Yagampango Wani Ere atu weze gampango tu Lino antela Tatugo kala awo Waji ndijilamfu Arigamwi Igatobela Ero ndagabona angelo wanguzu Kambirizia ajwi ipati Nguni welela ikujula Ipogo Aguna matula sinamatizyo Yandiryo Ninamu yeye Atubale gampango wani alwo Ikutegwa Kujungwe antuomwe Ndagabona mchanza ya we Yalurio oyo Wagakede aju no jabwami
Who is that? Absolutely.
Leza, mwini oyo, imwami nchobeni mutanzi wa pugu ya bumi. Wili chisi, leza ulajita, eyu Adamu waka swegerwa. Jaga chogela, ulimuga mwini, walio mutanzi. Ndiri agwe, eri Johani, mjirengano, wakalangalanga akubona kujanza, ili agwe, yarulio oyo waka kede, juno jabwami. Ipugu lirembetwe mugati akuchule Kalinamatikidwe zinamatizyo zirijiroba Mwabona mugati lino chindi kwa taliga kunamatula zinamatizyo esi Mwiyobona ya chogera ulale murukwalo Chogera iwendo ronsi Ulijimwi ajimwi ya zinamatizyo Ezio Ijuntujo onsi antomwe amasisek onsi Alede Monya omo, muzinamatizyo ezi. Mwabona? Onsa masasele, amu baibere alente, muzinamatizyo ezi. Eryo zinamatizyo, tazigonji unamatua, usira wajendi ejo. Ndajitondezi awa, anini buyo? Amwana lino, bubu amu yeye. Dinamatizyo, cheji jumwe, cheji jumwe. Eji namatizyo, paoji mwe, jimbe, jiri hunga idwe. Dinamatizyo jimwe, ejimbe. Ilungaitwe inamatizyo nde pogo lyarununugo alimwe juntu yonse antomwe chibamba pogo alimwe inamatizyo inamatizyo sirejiroba ero pao zirekusule kambo lisambaitwe gonse imasesege inamatizyo limugati eryo chamba ibuyokuti sikutanta imbizi ituba na sikutanta imbizi isia abamwe bambi ambari yanze elimasesege apo yonse alimuzinamatizyo Iguswa kumatariyo igusiga ujiyo bonusyo. Igubambi bobusuwa warununuko. Bulai bununwa. Musinamatizyo e zirijiroba. Oh, kendi jipati. Leza watu kwasha uti. Tuye mwe, mwabona. Lino angelo wangozo. Lino gampango gatu. Angelo wangozo eki pati. Kariambirizia. Nguni welela. Welela ujitanzi. Nguni welela kubweza elio. Bubu. Lino tulaziba. Hali bubu. Waliwede lino, limuga mwini, walio mutanzi kamo. Yaga, suese kwa, linda kumwana, mwana mutanzi, waleza. Mumugo wa wabantu. Ilo jindi naga suegira inguzu ziagwe, uusuegira satani, waga haba. Chinzi, chaga jita, waga sumina ibusungo wa satani mujibaga, yachwi ilialeza. Lino saa inga, titwa ima au anini. Iwana baresa, bayogesa, muzeso, wa seminari, ujadi siandiyo, mujibaga jachwi, liaresa, mwabona, jitu ijonya adamu, chaga jita, wakaswege kwa inguzu siyawe, tewejendi, naga jita, yega chogera chikaminina, konya, tamugonji ikubona, na awusena, ayo makaro, pagabete, mwabona, kachogera chikaminina, konya, umwini mutanzi, ya Johani muya, igaingwi awa, kuchulu, wakaswa usumpuwa, uyo lino, Uswa, umakaru ambungano, wawona, wagabona makaru ambungano, edo mpao, wagatua kuchuru, mjipari fo, wagati, wabora, atala eni, njogu tonde ya zintu, ezio, zijiza. Eri wagabona umwi, lakende ajuna jawa umwi, apugo eri mchanzari yawe, ya rudio. Mamujeye, rino, eri mpao, mpugo eri, magari taito didi, kurununugo, alimi. Yagari namatikidyo, sinamatizyo, sirijiroba. Hidon pao angelo, wagayutuga, angelo wangosu, gambirisya, achimpati. Nguni, wagari kwerela, ikuchula pogo. Ikuwesa pogo. Nguni, wagari kukonja, kuchula, sinamatizyo. Nguni, wagari kukonja, kuchula pogo eri. Wawona angelo wagajibusya, Johani wagajibona eri wagati. Dinunguni. Werela, amumulege, oma, ndisa, ndiali mwabu yo obu, nzila eyo, pere, amumulegele, wagamba angelo, amumulegele. Ndeli bugu ya rununugo, mbobu bambe, warununugo. Njei nzila ilike, njomwe osola ununua. Kambo njei, title deed, rununugo, wamachuru anjiga yonse. Amulege abole kumbere, kuchina ulagwensia, oma, lino aganane na pe, umone walionsi. Amulegele abole kumbere, kutamina pogo eri, nguniwelela kujijita. Eyo Johane wakati, wakanyina imuntu kuchulu, wakachanu kwelela. Tagwe muntu anyiga, wakachanu kwelela. Tagwe muntu kunsi, yanyiga, oyo wakapona yonsi, akufwa, wakachanu kwelela. Tagwe muntu wakachanu kwelela. Wito wangelo wakari wakuita sigamugwa mononini uti alibonye leza wakati mijisimulao sigamugwa mononi inga waba jiminesio uriguli oyo sigamugwa mononini uguni uganja iguli bwesa elio yega suwa uguli adamu wendo lonse mjindi ya bonso wa apostolo rasisimi azintu yonse zimi kabela wina umi wakajanma lino ino kuchatikizia jejo Wina umwe kuchulu, wina umwe anyiga, wina umwe wakasola ikupona. Iria wakari mkwe ogwea, moso wakari mkwe ogwea, bonse wa apostolo wakari mkwe ogwea, na bonse wa mwe. bakafukide onse bantu ibasalala jobu basongo omwi wakalingwi okwya ero wina umwi wakalibwerera nakwalukulanga apuku umulekela aleke ikulibwesa akulinamathulo asinamathisyo ndino ulali popo abonse aba popanjirira ulali bishopu wanu ulali kwerera iwesu tatule jintu mbombobo wakalomba sikamuka munononi ikubola kumbere kuti na wakalikukonzya yohane wakati takwe munthu wakalikwerera ikutali kuti tikwali ibanthu ibakalikwerera okwya lino mbuli angelo mbuli ikupha mukozi yanyo inga twati gabrieli na migayali periamu yeyi wakerede kuba sikamukowa amuye johani wakati awa elyo takwe mu ntu ikutali angelo ikutali serafimu tiibaka babisya pere bakali mujika jande takukwe nibaka wite pere oyo wakerede kuba sikamukowa munoni wina munthu khambo wakanyina umwi iwapo wakanononwa wina munthu wakalibwerera kulilanga o pepe mama abobo yakathola sikamukowa munthu nsi elyo wakachilomba papera takajanwa ali onse wakanyina umwi takwe bishopu takwe achibishopu takwe muphwaizi takwe kapunga kasiuno takwe chinthu akwalo yakali ijakachiseli musalali akwalo pokobwene akwalo wakulanga iphuku mama eyo nchiyo mukaphati pere eyo nchachicho baibele choliakaamba ndibarurapoyo eyo johane chakaamba ibaibele yamba kuti johane wakalira ikuthali banthu bamwi mabakachiisya ndakali kunkhwa munthu kaisya eyi jende chimwi wakati johane wakalira khambo wakale jana ikuti thayakali ibwerera o kufumbwa imunthu uli ikunsi yamuya usalala inga waziba bwandeni ikuswa ulijecho mwabona unsi lyabonanike ikwaleza inga waziba bwandeni kuswa kulijecho pere johani wakalira checi ncheyeyela ikuti wakalira nkhambo ikuti natawe umwi wakalibwerera akukonzya ikudzula eri phuku yalunonoko bulenge bonse wakasweka ndeli phuku ndye ithaito titi alimi yophekwa ulisikamuka munononyi oyo ukonzya kukhwanyaziyena oyo imulawu waleza imweni khapera tokonzye kususya mulawu wakwe konzye kususya mulawu wakwe mwini mwabona leza wakayenda sikamuka munononi oyo wakali ikwerera oyo wakali kukonzya kuchita oyo wakachisi chinthu jakuchichita elyo angelo wakati lino mulekere oyo sikamuka munononi asike unembo ero johane wakalanga ero walo wakalanga konse kunyika wakalanga konse anyika ero wakanyina umwi okwya bulenge azinthu zyonse yakasweka mwini johane wakalira zinthu zyonse zyakasweka ikulira kwakwe tiwakathola ikayi ndi chitha kanini buyo umana khapera mphawo wakayinkhwi umwi wapalu wakati uthaliri johane koma kulira kwakwe tiwakathola ikayi ndi chitha kanini buyo johane wakayeya oma ulikuli munthu phawo wimhwi ibasinsimi vakaziyalwa mbuli indime mbwe kachitha phawo kwimhwi ibasongo phawo kwimhwi o sa wina umwi ano ndiyada munthu oyo ukonzya kuchichita ndiyada munthu oyo ukonzya kununona elyo takajanwa abobo johane wakomoka o zinthu zyonse zyakasweka elyo wakalira yakusa elyo wa wakalusite nkhambo zinthu zyonse kulenge bonse zinthu zyonse zyakalinyonyokete kuti na tibakonzya kujana imunthu ulemu kulireza kuti na tibakonzya ikujana munthu umwi oyo wakali kukonzya kuphwanya ziyerero ezyo wakali munthu onse ayiwa yonse akulenge yakanyonyoka o zinthu zyonse zyakaliwide ingusu yarununuko ingusu zyabumi kuthamani mumuni ingusu ezyo yonse yakaliswekete nkhapera kwakanyina oyo wakali kukonzya kubhadhera mulo ero johani wakathalika kulira khambo thakwe umwi wakalibwerera alimi thakwe umwi akwalo wakakonzya ikulanga phuku o yakathola munthu nsi johani wakalira khambo thakwe umwi wakali kukonzya kuchichita zinthu zyonse yakaliswekete Eyo mpao wakasika ijwi ikuzwa kuli omwi wa baharu ikayingwi akati kabanyama bone ankhamu yonse imphati ya kuchulu yakati utali johane oma lusi yalukwalesa utatchuki moyo johane utaliri khambo mulavu wamuko wa chuta muyanda achisyukira jizwa kuli tabida wasunda iwosunda jamba usinana ukoma oma imunda wa Gesemani chindi kulowa nimwakalokera ansi ikuzwa ubusi ikwakwe wali kukoma mwabona imulavu muyanda wa Davida wasunda wakoma muli Jakobo mukuba mumphelenge ilo chindi lakasuangana angelo wakachathirira iwangelo wakasola ukwera kuswa wakati ndi sikwa kulekera kuya ikuti iyepo wonke wakachathirira ikusikira wakajana eyo chayakali kuyanda ilo sina lyakwe lyakachinchwa ikuswa kumumphelenge elyo lyamba ikuti mujengi wonze kukupa sibwami alesa Israeli wakasunda alimi oyu mulavu wa mugwa wa chuta wakasunda wakati utaliri Johane khambo imulavu wa mugwa wa chuta muyanda wa Davida wasunda wakwamakale wachichita ikwamana Johane oma wakaphanga musamu usalaze oyo utuma chibi anthu omwe kuchokera manzi achisi mafuta ilogo ayi abusongo ikwakwe wakachisofkwazya imunthunsi ee pere jindi Johane nakanyona ikulanga wakabona kaperere ino ulahandene umulavu wakati imulavu wasunda wabona alipo ndakonza ikuperesya cheche awa kulesa kalisisa mubobaoba wakati mboyo mulavu oyo imwami wabanyama imulavu wasunda ijintu ijiyo mumaningi ijiriko mulavu ndakakhala mumasaka amu Afrika akumva indiapuruba kazijwema alimi imusovu muphati singusu amusinga wakwe muluwo alimi ikumva zihunwa mulukula wokwirira imalowa manji azyo zikandu kazirira elyo isiuka isya ziphapha mane hero biripo andime ngatholede mukasena yakaindi kahumidwe imasanzo onse elyo unkhwa kulale amusinzo mulavu kahuruma kapera zinthu zyonse mulukula ziyawumona neziba siuka ikuleka kukwira imwami wakanana ma ndamwambira ncheche ndithu bungwe akusumba onsya neziwidha ansi zinthu zyonse zilawumona chindi imwami akanana alimi oyo ngomwami elyo ndichwi ilyakwe oh wakati Johane utapenji utaliri gawomoki Johane ndichisi awa yani nywe mujilengano imuthondesya chinthu chimwe elyo ndilisi kuti mwakathala ngaphati khambo nyomulisi kunyina yerete ikununuwa zinthu zyonse tiyanyonyoka kunyina omwe ukonzya ukhwanya acherero ere mulafu wamuka wa chuta nyomulisi wa chuta wakale ichi chisi alimi a Blackport awa nyomulisi mbuwa wa chuta chisipyo wakale mulafu pamuyeye mulafu alimi musune alimi azimwezimbi muthwe wa munthu azimwezimbi ero kalo kapalangirira ako baserafimu elyo ijwi kuchindi bonse mako Mathayo Luka a Johane bonse bakayima kusunguluka bhuku ya ntchito elyo ndakangwa munthu kamba mukuthausi mulemu yati ibhuku ya ntchito matanthiropoyo wakali imusansa muthanzi oyo wakasola ikusunswa kumungano isalala iye munene elyo na yakasola kusunswa umiombi uyoba imushobo oyo awalo iye munene mujese misansa yakasomekwa alimi izyala malemoni aerede ikuba mafureke pere mwakamona jende oyo msansa wasola kusonsa imutabi wawo alwo uyoba mbubonya mbuli motanzi ilu matayo mago luga johane aya maga ni mabotu alinkwi uwabilila jejo ikusongo wa mtu inguzu ya mlavu mulimo wa msune akufwamba wasiruwe na siwaze mwini ii maga ni mabotu alinkwi awo inze mule ya jindi nitwagaji jisina jiri mumakaro ambu ngano alijiroba lino wakati imulavu wa mugo wa chuda kambo zikuswa kuli chuda o chuda sikupa milao taka unki kumbele iyo agati kama sui agwe ikusigila siro abole tere uyo abora guinda mule chuda yero mulavu itunde jamugo wa chuda wasunda wagoma ilo jindi naga nanga gonse ikubana ogo mulavu kwa kapete wakabona kapelele jenzu ikulangila mulavu akubona kapelele imwaru wakamwita kuti mulavu pere jindi johane naga nanga wakabona kapelele ikapelele mbuli ikuti wakachaiwa kuswa kumalengelo anyika ikapelele wakachaiwa ino jakali jinsi ino oyo kapelele wakali nzi wakaswitebulowa wakayaswa ikapelele oyo wakachaiwa pere wakali kupona aluo elyo wakaswite malowa oma mbokuti mbokonzya ikulanga oyo no bantu alimi gwajiri sisibi ikapelele wakayutuka imwaru wakati imulavu wagoma mulavu wa mugo wa Juda eyo Johane wakalanga akubona imulavu eyo mpawo wakasika ikapelele asungana ibulowa alingwo aziyaso wakalisundide ingawamba kuti wakali munkhondo wakachaikwa ere wakali kuphona aruwo Johane takali naziba kapelele oyu nyomulisi awa takali nahambwa pe takwe abusena hakambwa Johani hakamuona gonse umachulo muli mbwakali kulanga ere mphawa wakayuthuka amone ogo wakayuthukira pakuli kwakaswita wakaswita mjuno jakwami jatata ogo kwaka khede ikuswa cindi nakachaikwa akumusikwa alubo wakabuka akukhala ajanza yalulyo yaleza yonse kaphona ikwamba khomberezo amen ikabusikwa awo suno mbuli sikuombereze sya akulowa ikwakwe imweni ukubamba inkomberezyo akuthaziba ikwa bantu lino ngongwe weyamina wakachiphumbitwe amusamusalazya imusamusalazya wakalekelera chibi Johani wakalanga ikapelele oyo alimu ikapelele waliboneka mbuli kuti wakajayikwa ilyo mphawo wakabona kuti wakaliyasidwe akuthendwa akuchusaulwa akuswa malowa ikapelele uswite imalowa oyo ngo akabwesa ibusana bweso sata ili jenzu kapelele uta wankhwaya wakabwesa ibusena ibwesu ilyo wakabona ikapelele wakaswa Johani takalina mubwene thambo wakalikulale mukuthamani akwalo ikubamba khomberezo akuthondeza kuti abo vakasika kuliresa kunseri ya chiphayizyo jakulowa wapachende wamphongo chiphayizyo yayimenesyo walo akwalo mphambo balo vakachishoma vakathondeka kuli nguwe yokulowa ipo kalinathikwa phe akobo wakaliwalya kupasalazya wakaliwalya kusalazya induwe andime elyo olesa ndachoma kuti mphali sunu masiku ulesizibe onse kapelele wakachayikwa mbakuti Jehova mbakonzya ikubona chilichonse chitha oyo kapelele usvite imalowa ikayingwi awo ilyo kapelele wakaswa ikunjira muchilengano lino mbuli mbwakachayikwa amone wakaswa kuchiuno chakwami chathatha o amuyeye walo pakuli kwakaphwalera kuchilengano chakwe wakaswa kubulemu oko kwakakhede kujanza lyakulo lyaleza ikaphola kuya kuli Johane kuswa kubulemu o sa inga tijapa chinthu chabulemu ikuti na miyeyo Yesu imibi sino masuku kukonja ikuikha ambali wajindi jilamfu umu zumina alimi inga waphola ilwendo lonse ikuswa kubulemu sino masiku akulipo nuna ikwakwe uli wonse wanu yavele igapola ikuswa kumulemo unkombelesyo ya ikuchita kutamina lino kulununukwa iwakwe namuyeye wakali amulimo wakwe wakuima akati ikaindi awa pere amuyeye izi zinamatizyo ilibambitwe kuchurwa alimu ikaverere waswa kubusana ibusalala ikwalesa wapora kunembo amulime mane tusike ogea yora lyomwe ikutwala ejo isela jawora ikuti jagala umwine ikusina busalala busuka bosi takujiwe ukomberezezya elimbi yitusyo jaswa jalonchuno jalubeta takukwe ilindi ibulowa ali nchijo kambo kaverere uhumbitwe ibulo waswa mutali ndi imane kujindi ejo mureya mujismano jagale ufunga ikutibulowa bwakali swide hajuno jaruse bwakali rubeta pere kufunga kutibulowa bwakaliko bwakali iruse pere jindi kaverere nagaswa ejo jagajijita ino wakabona nzi wakali siku wamberesesya tagwe muntu ombe amundambire ogo maria wakakunja kubamba inkomberesyo ikaindi chenze maria chakali kukunja ikupa chenze musalali francis chakali kukunja musalali asisi na umwe musalali cecilia mubweni na muntu si ombe umwe Johani, takabona basalali bali syulu kapaswa munchito ya kuimakati wakabona kaperere kaperero oyo okachayikwa ikaswite malowa tandikwe makani basalali ibakachayikwa bakaerete kuli nkuko umwi a umwi wapo mbuli imupi mbwakamba achingano twakabisya alimi bulerete kuli jeji ili oyu muntu takwe chakachita wakali muntu aleke wakali kwerera ngoyi wabora ikuswa kuphokesi lyankombelesyo inobolera nze lino amulangirire ooma johani wakaliwulira hali jonse jonse hojibede chinze jojitika wakati utalili johani wakamba mwaru ngoyi wabora mulavu wakali umwi wakasunda jindi nakalanga awa wakabora kaverere uswite imalowa oyo wakachayikwa kufumbwa chinthu jichayikwa jizwite imalowa nyomulisi wakachayikwa insinga yakwe yakonkwa uzaphuka na chinthu chimwe ikulowa wakali onse ali mkhako awa wabola kaperere wakachayikwa wakayuthuka oma inze kubamba ikuthamina iwakwe arununuko iwakwe amen ndi sena mulinkhwa mbuli ikunkha ibuyo kukhona akukhala achuno akuliranini awa wabola kaperere kachiswa malowa johane wakanyina chinthu okuya kazimphuwa ponse kakalingwi ponse phere chakwe umwi wabo wakali kukonzya kuchichita apopo mphawa wabola kaperere lino masupa akwe ankhomberesyo amana masupa a ntchito yakuima akati ejo chejindi oyu angelo nayoima okuya amulindire mane tukasiye kuzinamatizyo ejo jindi kachikapilimbi mbombopo ejo chisela jawola yakumona amulangirire ejo chichitika muli jejo chisela jawola yakumona jindi ejo chinamatizyo chachiroba masiku musondo muthovera mwamina wayanda wayuthuka inze ikubwesa kuthamina kwakwe oma wayuthuka ikubwesa kuthamina iwakwe lino wakachita mulimo wa sikamukowa wakaliserukite iwa munthu wakafwa wakachita mulimo wa sikamukowa iwarununuko pire thakalina ithila kuthamina kwakwe lino wabora achilawo kuthamina inguzi yakwe amulangira ejo chichitika oma kambo oyo wakachayikwa iwa mbuli sikamuko kumunthu ndikufwa mukusena ikwakwe kukununa pere imwaru wakali luleme jindi nakamba kuti wakali mulavu kupona imwaru wakamwita wakati mulavu kambo wakali kaperere siuwomberesesya kaperere uswide malowa pera lino ubola kuyuthuka mbuli mulavu masupa akwe ankhomberesyo amana alekwe oyo usofukede kachisofukede alekwe oyo mululami kachili mululami alekwe oyo usalala kachisalala ijintu ya jarwa o mwesu paoninzi paoninzi yamu yeye jisuta wukalo wambungano ya jiroba jini masesiki alesa hawa lino amulangirire igabotu logo eji nchitu ye mwi chomwe degungwa lino wakali wita nchitu yagwe yagwe imagati iwamba inkomberesyo ya mushomi wa miaga iresyo siyabiro wakali goguya iga indi iga berere lino ulimugi utuka kuswa kutamani yogwe sa ipugu ya title deed akuna matula sina matizyo akuyubu namba sesegi jalo chaliri ujindi jamama nino saa mwajungwa nchibotu tulasumwana nkoguti lino kuna matula sina matizyo akupama sesegi onse ulimbabo uliangelo wajiroba ulamurumbe werede kuyubu namba sesegi onse alesa ima sesegi alesa ali uli ezyo sina matizyo zijiroba mwabona chejijo chagamba awa ose masesegi alimuli ezyo sina matizyo zijiroba. Ilu gabelede ulayutuga lino iguswa mububa sigui magati galesa amuntu wala mulavu ilu jindi aba mulavu walo uweza ipogo ilu ninguzo siyagwe leza ulejesi masese pere lino gabelede wasiga tagwe umi waka gwanja uweza pogo lejede mumanza alesa pina pop mupaisi kufumba mwanga waba tabagonzi uweza pepe mpugu isina matizyo pere jiroba tasina yubununwa mwabona pere jindi sibi magati jindi mulimo wagwe wajitwa mulisi kukombele sesia ulayutuga ilo johani imwaru wagati walo mulavu elio ulayutuga amulangirire oh ma mwabona ulayutuga uweza pogo lina amulangirire uyobununa masesege alisa ayo bamwe mwaka yeyela mumakalo aya onse atubungwe.
See then the seventh angel, if this book,
mwabona pao angelo wajiroba utina eri pogo masesege ndechwi yaresa angelo wajiroba werede igwa musisimi kambo echwi yaresa koribora wina papaisi bapopo na kufumba umbi ugonja igulibweza ijwi taliboli uli ugalibobo ijwi yaresa ligora vyo kumusisimi yonse maragifo wakashomesia kilibobo ilo jindi ayutuga uyogweza masesege alesa ogombungano kweaga nyonganya onse mutubungwe otu ilo kubosia rushomo wabana kuchogera kumatata ilo mpao lueta ilo nyiga yoma nyiga yotentwa ilo mpao barulami bayo enda atara yatwe ya babi umirenia tena mwini wisharimu ya bamwi baga era mubukaro watubungwe pere mwabona welede iguba imuntu oyu angelo wajiroba wa jiobunus yo 10 wani usika 4 ngu e yangelo wajiroba ujisi imasesege aleza apedwe ulingwe ilumanizia onse masesege aya agashala mujindi jamakaru atubungwe nino mula kwenzia kubona igambo etaumini ibagwesu bali mugabungwe yalo nchianza jagabungwe tabajiti takuyandigani ulimbabo igusola ujisiba kambo ijaga gonja kuyobununwa ejo irendera na kutwi daga sungwita ulindiryo maulishoma iguti yagaligo alimwi kulushomo bagenda andiryo pere lino yatundese kwa jantangarara amen oma ino i ino ndukwaro lino amulangirire mpao nguwe gabere oyo ugesa busena iwagwe bwa mwami jendi basarai ibagwe bagubola igumusamiga emoshini mwami wabami amwami wabami mwabona mwabona jindi jamana yobunusio 10-6 takujiweli mbi jindi amwone guli meja alijiroba aligabele o sa mwajibona gajisi meja alijiroba bagaswa winda mulijejo meja amba inguzu umunyama ili amubone tagali munyama kambo wakabweza pogo iguswa mjanza yarurio yangwe wakakede ajuno jawami mwabona amone oma ndashoma ndagajiremba abusena bumwe o inamatula sinamatizio akubanuna title deed alimwe I mulombe kuli angelo wa mamalimu elyo ulabwisa ibusena ibwabwe pamwami tejijo yautukira iwuyita lino amulangirire jindi alibonya imeja alijiroba lino jindi nakabona oyo ibabere johani wakamulanga wa wakaboneka mmuli kuti wakajayikwa kaswide malowa elyo wakasika ikuswa kumuthamani alimwe wakaleka ikuba sikuima akati pawo kulomba kuli maliya mbuli momuyanda wakanyina munthu kujulu munyika na wina munthu wathaka janwa ali onse kukonza kukweza yohani akwalo wakalira akujatizia ndiryo oh mwinzuma munakatholika satokonzi kubona checho thanopha ili ku munthu umwi iwakafwa ikaperere ngusi kuima akati alike mwabona wakali umwi wakayuthuka ilo chenze inchaka chithalino wakali kaindi awa kakomberezezi kusikira ibulowa ibwakwe wakalungira munthu wonse ikapere lino kulisi ejo chilembedwe mu bhuku abobo wakalizi ibuswa kumalengelo anyika ikuti imasina awo akalilembedwe omwe bobo wakaima ikaindi awa iku phere kachitha mulimo wasikuima akati mbuli bobo kusikira mulimo wakuima akati mane umwi aumwi wakabikwa mu bhuku wanununwa khabera lyamana elyo lino wenda kuswa mwabona wakachitha mulimo wakwe wasikamukowa walongo konse nyomulisi mulimo wasikamukowa mbuwakapete na kulungulula kumbere yabalu ulayeya bosi kabompha busi ilyakwe kazimwizimbi na wachitha chechi chonse lino wabowola kukweza na bwinga wakwe amen wabowola lino mbuli mwami walo uyandaula na malero wakwe amen amen mubhuku eli muli kasiye konse andiryo kakungaitwe konse namatizio silichiloba oh mukesu namatizio silichiloba silindira ingwe ikuti abore amone atuchade siminisyo ezi ee unain okoloko nchopeni tujisimawola otatwe na ainda akunka tujisi atu uyo satani wasumana kundambira ikuti bantu bayabu katala abobo naera mbogabede atu mkese yeji nokuba meja alichiloba akalima mungano alichiloba mwabona makano ambungano alichiloba khambo oko wakali kukwabirira ikwakaperere echo chakwakwabirisya ingusu zyakwe anyika yakali inkhamu yabanthu yakathumwa aleza ndiyakakwabirira mwabona rwija alikaperere meso alichiloba balo mbathumwa balichiloba iba makhalo ambungano alichiloba meso alichiloba balungurusi balichiloba samu yandakulemba lukhwalo alumbi atutcholepoyo kulindulo ino mwambansi mulichisiji ndi echo chinjina mchipotu atunke kuli zakariya ibhuku lya zakariya anenepoyo khapera tyo tyopala amwi ali yeji sense andi kumujatha kwa chindi chilamfu azinthu esi elyonse phere nekuvapopo peyandi kuti ndiyempye chinzi jandisi winda jeji ya chinzi jinda inzi wina chinthu yephati winda ibumi uthamani kumunthu elyo twerede kujana jeji lino akuba masimphe ikuti twachimvwa ya munene elo lino tuyanda kubala zekariya yephati 3 ngiyakuti yiluleme lino zekariya 3 tiyobweza ibuyo ziminisyo esi awa ikuti nandi jisi imagoro angu alembedwe nalikongolola ibuyo ukusena bonse masikati achindi ne jana jeji abo bonse sesi ibuyo na nayijatha ikapothu naphe ndachoma ndachita zekariya 3 atibone na nchi ndi jisi 8-9 awa pere yerede ikuba 8-9 ya ndilezi kuti tayikonzi ikuba 8-9 zekariya 3-8-9 waswiriya lino o joshua mupaizi mupati yebo akalombwana ibago abo bakhala andwe khambo mbantu ibagamuka mkhambo bona njoleta mulanda iwangu imuthabi kristo khambo bona bwe elyo ngiyobikha kumbere ya joshua atala bwe lyomwe bwe yoba meso alichiloba meso alichiloba bona ndiyokwara yakukwara ali ndiryo mwamba mwami wamakamu
ndokushabubi banyika mubusu babo mwe.
Now, let's turn over to Zechariah 4.
Ino atu hunune kuli Zechariah 4:10. 4:10. Amuswirire oyo waka San Paula ibuzwa wasn't to zinini lesa mububa oba mabona kambo bayo tangala alimi ibona yipimyo umanza sarwabero oyo ajiro ba ejo ayo meso amwami ayo langalanga gonse kunyika imeso arijiroba meso jamba ikubona ibona jamba basisini barungurusi oyigaberere kwa jisi meja arijiroba alimi awija arumi kwa jisi iriso meso arijiroba ino chinzi Kristo anabwinga wawenye makalo ambungano arijiroba kuzwa wawo kwa gari ibasisini barijiroba abo baga unka barungurusi barijiroba meso bobo umwi wa mamani no wede kuba mulunguluzi ya ambone tari munyama wakakwesa puu kuswa muchanza ya rudio ya mwe wakakede aju na jabami ino wakarini imwani mwini mutanzi oyo wakajisi ipugu ya rununuko muchanza ya we ya rudio eyo tawe angelo tawe jirenge ya angelo ina ijintuje mbe ya gwanza igwesa ibusena eri o igaberere ufide imaloa jenda iguswa uwesa ipogo iguswa mchanza yawe ino jagali jinsi mweso ijintuje watale zialogo mbukwaro ijito eyo itali ya angelo ina umwi waligwanza ujita iru gaberere wakasiga wakulibesa iguswa uchanza yarudi yangwe oyo wakakede ajo na jabami ino chinzi lino lisurirwa ugaberere. Amen. Milao. Yalesa yaganda. Ngongwe. Uli jisi. Mulao walesa. Waganda sigamugwa mononi. Iri gaberere wakaswa. Gari jisi. Ndiri sigamugwa wabo. Ndi mononi wabo. Mevolino. Ndaba. Ikombere sisya alimu ilino ndabora kutamina inguzu ziyabo. Ulimbabo. Amen. Goyo umuyo soto. Ndabora kutamina inguzu ziyabo. Mbulijejo. Barijisi inguzu. Zintu zionse. Jaga swega. Muguwa. Alimu. Ndagapaterera. Muro. Omu besu. Saejo. Tayimubambi kuli mfa. Chabugombi mkati. Igutali. Kumirimo mivotu. Eyo. Nyetuga jita. Pere uluse iruagwe. Oh, amalindire anini, yelio balo balo, azintu zionse izindi, yaga taliga, uwara misini, abalime kwa baga taliga, uhunda maansi, mwabona. Tagwe umwi, tagwe umwi, wakari kuonza kujijeta, yelio balo, wenda, konya, kujanza, yaguro, yaleza, akupweza ipugu iguswa, mchanza, yagwe, akutamina inguzo ziagwe. Ndaga wafida, ndime, sika mugowa, wabo mononi, ndime. Ndime sigwi magati, ibulo wangu, bugatirwa, ndaba muntu. Iru ndajita yeji utegwa, yombungano ichogere, mwi, wega wene igumbere iguswa, umarengero anjiga. Ndagajikansa, ndagajamba, utijioba, ili wina umwi wakagonzia, ulibesa pere, ndagasiruga, awujijita, iru wangu. Ndime sika mugo wabo. Ndabasi mugwa, elio, wabweza pugu, amen. Ongu ni ulindira indime, ogu ya sunumasigo, uni oyo umi, mbungano, oyo ulindira ogu ya, chenze jembe, jigonja, kulindira indinye ogu ya, oyo sigamugwa mononi, oma, ino, kambuga boteresia, na mojito. Ino alo jisi title deed, urunonogo, uliri jisi, mujanzari yawe, wimagati wajitwa elino. Urijisi mchanza ilawe, mweye, yegari mchanza yalesa, zindi zionse, pere lino, li mchanza lika perele. Lino amulangirele, taito didi, yaru nunugo, yabulenge bose, li mchanza yagwe, eri wasiga ulitamini na ikuchoga. Yalo, kambo gamugoa wabantu,
ikutali kulitamina kuchokera kuba angelo walitamina kuchokera kuba ntunsi oko walikapegwa ibamba ibana basankwa basimbi ibaleza rubo ibachosya munda wa Eden ndu zionse tobaka swegebwa bulenge bonse masamo bomi baba nyama zitu zionse zimbi
oma sena eyo tanyumubambi ikuni hwakapotu
nalibeya kuti ndakatala pere ndikatedelino wabona zindi zimwi ndiye kuti nda ba yabu yembala loko ukamba uka eryo mphawo ndabona ndinthu yimwe muli mchejo eryo ndiye kuti ndili mwarumi mukubusi alubo iye ndiyita chinthu yimwe kuli ndiwe wabona khambo ndizi ejo ikuti uli munthu umwi okwiya ulindira uli munthu umwi ukabadelera mulu oyo ngwe atali wonzya momopo wayitira ndime yali wayitira nduwe wayitira imugwa onse wabantu eryo lino wayuthekera kuthamina inguzu yakwe yalununuko witamina gambo yani kuthali wakwe nkhambo yesu ngomwe wesu musimugwa wesu oma walo wesu wangu mufutuli wangu nguleza wangu ngu tikamugwa mununoni wangu ngu zyonse nkhambo ndakalini kakuthakwe inguwe na neikakonzya ikuba ibuti kakuthakwe inguwe yakobo mwabona ngu zyonse izyangu elyo ulimwi alya muli simugowa eyo lino watikomberezesya kale kusikira kucindi elyo lino wayuthuka akubwesa bhuku lyalununuko akuthaminina inguzu zyakwe yacyecho chakathuchithira balafa yesu akati oyo ushoma ali ndime ndikubwa kuti wakalifide uyo opona ikufunga imunthu opona ushoma ali ndi takafipe oyo ulya muwiri wangu unywa ibulowa ikwangu ulijisi bumi uteli alimwinji wamukusya ubuswa wakumamanino takuwemakani walowona kukulangira kuthanzi kwapiri kwatatu kwane kwasanu kwachisambomwe na kwachiloba kufumbwa awo awonena chinze chochitika mwembo walesa uyolira iyo mpeta ya mamanino iyolira jangusu chindi chijona ngero wa mamanino anopha mulumbe wakwe alimwi chinamatisyo ya mamanino jachulwa oyo mwembo wa mamanino uyolira ilyo munomeni wayuthuka kuwesa sikono ichakwe yakanununwa mbungano yakwe yakasanzikwa kubulowa lino o bulenge bonse bulede mujanja lyakwe lino awo bubambe bonse walununuko olwa namatikitwe kwinda kuzinamatiziyo zili chiloba chamaseseke mubuku eli ndiyakabwesa lino amulangirire elyo walo alikhe nkukonzya kuli kununa kuti uli onse ngwayanda ulilichisi mujanja lyakwe mwabona lino wakachisomezya kuyoba kucindi echo lino khambo linamatikitwe zinamatiziyo zili choloba zyamaseseke buku lyalununuko inamulangirire muli lino penzuma ndamwambira kuteti ndamukothola a 830 pere ndakununa mapeji otatwe na one awa ukujana jeji wobo ndiyanda ndayinda ikale a 9 ikuthegwa mukonzye ikuchokera junza pere lino mubuku eli lyazipanzi zili choba lyazinamatiziyo yalununuko elyo kaperere ndiyakabwesa muli ibwakwe wali umwi iyo oyo wakali kukonzya uchichita elyo wakalibwesa ikuswa muchanza yangwe wakakhede achuno chapamwi lino ukuthamina ziyalununuko iwakwe ukuthamina inguzu izyakwe ukuthamina khambo kandime andiwe ikuswa koko paka tununwita ku wona kujoka kuzinthu ezyo adamu ziyakaswekerwa kumunda wa edeni wakatununa kujokera kuli oyo lino akaperere abuko mumanza akwe ilibambite ikulombera lusiyalo lwakwe aluse alindiswe kukuchula ibuku lyazinamatiyo zili chiloba kulindiswe akuthulekera ikulanga kuyindira chisitirizyo chachindi ani nipuyo oma amone chindi nakakwesa bhuku title deed yakanamatikidwe amukwisye ibuyo eyo mumiseso yanu lino akunamathula zinamatizyo yamaseseke akuziyopunona akuzileta kuli bakwe wabona bonse balelwa bakwe wakanununwa lino chindi twanjira eji muzinamatizyo chiyophirukira okwiya kubona nyuya ili kunsi yachiphayiro yayilira mwami ikulamfukuti kulamfukuti eyo hawa kulimbuli sikuyimakati achiphayiro jindi ibuyo ichontho kusiyira kwapa ibambi perete ikuphenga mbuli ndinywe pere lino wabowola ikuswa awa kuyinamatizyo eji chamamanino chachiri sikuyimakati walo imwami elino eyo nchinzi chachita kuti nawo ali mwami bwerere kuba abalerwa ili balerwa ibabwe mbabo bakanununwa alimi tabakonje ikuwola kumbere ilyakwe ikusikira wakwesa ingusu ya lununuko ilo lino wenda ambere ikuswa ulisiwi makati ngorufu korwaka tubika mujumbwe wayutuka anguzu amen ilyo abalu abo wapona abajirigo kusikira kubora ikwakwe tawasinkiri abo ona kambo mwembo waleza uyolila umwembo oyo wa mamanino jindi jinamatisyo ya mamanino jagu na matuwa alimu jindi angelo wajiroba anopa mulumbe wakwe umwembo wa mamanino uyolila kabela wafu muli Kristo bayobuka ilo soboto wami abajirigo tiyogwe mpa antomwe ambabo yomuswana mumulengalenga watamina wayutuka lino utamini na jigono jagwe jagwe amulangirire amulange kulijeji ba na matula na matisyo baivunu na masese baivunu na igole obokalo bambangano ya mamanino amwibiyo bapona basyali zibabo balona wakati utina wabora mkulangira ikutanzi kulangira kwa pili kulangira kwa tatu uyabuselemuka kulangira kwa jiroba kulangira kwa jiroba pao wainka igulirira na kuita wakuti amone simusa wasiga ilo jindi ni magajita nagalindu ona mamugano agusu nabuyo gati oh nyomorisi ndashoma kuti ndi andakuba amu ya usalala oyo samu kabona ba presbyteria aba espokoporia sena mwakamfa murumbe wangu waku phoenixi kubarumi abo baima abo mochwi okuya iwamba ndi penzi nzi umulembi oyu iwamba tata usalala nini anini lauli baibele yakati mtaiti muntu kuti tata mbulibobo mwabona balona ambabo akukhekambo pere jindi bawiutuka akwamba inya kulashoma imwanakasi wakaswa kutumina imwanakasi ombi wakati yepolisi ndilimona sp poparia wakati nda nambawula mumyambo muzuba bumwi ndashoma kuti ndakatambula muya usalala pere chi utambiri bumwi ndasomavyo ejwa maningi gwayanda wakambawula mumyambo pere wakabika imuntu amuliro mbokuti mboyomuna mbombobo mwabona ikonji kujijita ingamwezezya petro ajakobo ajohane abamwi kuthala munganda ya muchulu kabamba kuti oh tulijisimu ya usalala lino pere ndiza chibotu paomuna buyo mukweso kuinda mupulungwito miliango azinthu zyonse bakainda ikaya kukakwakwa akalilemeka mbuli chikama japakorwi oyo muya usalala wina enyo mwabona oyo nakalindu ona natambule ijintu nekuba mamubo ili amuyeye jindi wakainka uyosola ibula mafuta amuyeye magorota ambi kuti bakajana pene kujindi ni bakali ukusena ikusola ikwawula pao wakasika dongo chinzi chakachitika bonse aba nakalindu bakona bakabuka akuphukuta malampi abo akunjira mujiraliro za ejo jirureme ilo amwi bakasyalira jindi jamapenzi ya bomoka kulira akuluma mtwino eyo ni mbungano ikutali nabwinga mbungano nabwinga wakanjira ndoro rwandanu akati kamungano anabwinga iyi munene yanjira mujiraliro jamujado oh bona murombe izina mtizyo zeka na maturwa kambo nzi mwukalo kwa mamanino uyo mununa tusimpe otu kambo nzi kabelele mwana maturwa zina matizyo na uzi mununa umungane yawe utegwa atole barirwa iwawe ubwami iwawe na winga wawe mwabona oma waru uyanda ikuleta barirwa wawe ulingwe ilimu ino chinzi uswa usugo yanyika kuswa kuthako lyakwisi kuswa umalindi kuswa onse abusena onse ikuswaku kuswa kusyoko zyamusinze kuswa muparadaiso kufumbwa mwabanga baba yoita kabela bayofira amen amen yoita kabela bayofira walobora kuthola barirwa bakwe wakaibununa tusiye kwakwe kabela bakachibona elyo jindi kajijikolimbi ujindi ejo jindi jamana jamanisikwa
ya walo wasia chungu nojabami kuba suwamberezisha mburi kaperere wakachaiko ikuba mbulafu mwami ikule tanyika kurubeta aubahaka kamurumbe wakwe darisi kuima agati na mweye ikuti jisumena jagare kira isia ilino mburi motu winda jende ibuloa nikuwa suwa aju nojarusi ino jagari jinsi juno jarubeta ilo jindi kaperere wakachaikwa nagenda kumbere ikuswa kukutamani ikuswa mjono ya tata jagwami eyo akukwesa inguzu jagwe jagari jono jarubeta o wakaba ikutari kaperere pere mulavu mwami harimi walo witira namarero wagwe kubora wima urubazu wagwe sata mzikuti basa la ilibo yobe teganyika Daniel wakati rubeta rwabambwa elio mapugu agachurwa elio bali siulu ziri ikumi taimu ziulu ziri kumi baga mkuta uli mwami anamarero elio mpawo pugu limbi yega churwa elio yegali pugu ya bumi nyamungano elio namarero amwami baga lingwi oguya mbolegu ya kwa simbezi wembela ingombe mwakati masuwa hinda mbole mwega lala mkwalare nagabona nyinyesi mirengarenga elio nagalibuzia utina simbizi wembela ingombe wakasora uwanzia kuzulia ogu kubotu iwalino ulimuko kwa ujogo ejo jibotu ya ukombana pele nkagundo pamani ite ya siasia ogo kobamba pele imwi nimpatu eyo itola urunyonyogo ibikidwe guya wapati ruendo ronse bamba mwini umi mupati walogana na nyambo ya umi kwawe wa mwambe mwagasola ikuwa murundano inga mwajibona antangalara bamba mwini umi mupati hili utanazusia vingirira obo mbobamba uyobambira sisibi ibusina yonse uyoendela agasira kama nigide awatonko mene bamba kuchi tagusipe elio ulisi mijitu abuone kibonsi kambo kambo awabirirwa kibotu twasimbwa ikuwa asina yesu mkugu yawe ipati ya kubarwa kambo bamba kuchi kuyoba murundano mupati jindi basimbizi bembela ingombe mburi banamani mamujara bayoima uyo jindwa ulibasurubeta balo basisimi abalunguruzi ejo jagabikwa agusiba ikusimbwa gonse iutina wakasola kuba murundano kubona simalira igayingwi awuya abasi kutanta akunjira mwaliyeyo tanga lyengombe uyobona insimbi yagwe gayinda munsi imwi uyotambikisya uli simalira ilo simalira uyojibona akumupa kugunaguna ikambokolo kagwe yamushobo munini kayo njira chobeni gonse gonse mubuyage obu mutenda ijigama yameja mburi bobo kugusya ingombe ijagwe mwabona bamba kuti kuyoba murundano mupati iyo basimbizi bembera ngombe mburi banamani mamujala bayoima ezyo ziyotindwa uli basurubeta ejo jagabikwa akusiba ikusimbwa gonse mwabona abo wakati ndiwere kuti ndiyoswega nkeri imwaga kugomena munthu buyo wakapengwa mulandu wakufwa utasimbidwe walo wakapanga musinza ikuswa ulingwe mwabona ejo jiyokonka muyigama yabasigisi batagwa nkobaya jindi simalira wabasikutanta abo babora mwabona nguni oyo isimalira wabasikutanta oyo ngu baberere kubatumwa bali jiroba abo ibagabika akusiba ikusimbwa gonse mwabona namoni ngoyo wasiga wasia juno yabwa mimbole siwomberezi ya mbole ikaberere wakachaikwa kukuba mulaku mwami ukuleta enyika yonse murubeta abo bagaga singamukowa wesu munonani pao mwami ulera bonse kambonse walochisi title deed yarununuko yonse ilete mugati gajanza iyagwe ngiri komene kuti ngiri muzi mwabona bao watamini na rugono irwagwe eyo ni mungano na winga waitamini na inonchinzi chajitampao wagwisya sikuzundana wagwe satani wabuwalira musiba ya muliro abonse abo ibaganani wakuli satani ugaga ichwi iliagwe yarununuko ngumwamirino lusero jiri aju nojabwami mutagagi ikupa iwagwe mwabona ibasikutanta bazibuyo obo
mbomobede. Ilo lino sikuzundana wakwe oyo wakamupa ipenzi kwa myaka ereziyo yobiro katamilina ndakonzya kuchita ambapo ejo teyanda ndiji bajisi ndibangu ndi akaswekerwa wa taito ngaindi okuya pere musikamuko wa munononi wakati wakapirukira awa vakumbelezesya lino pere kuzwa mumwe wamba njowabikamu yombwe pere wakaambira mbungano ikuti njo mukusya wabona pere rutanzi ndede kuba sikuombereze lino wayuthuka wapola ikuswa kuputhambani ulale oko kuzwa kuchiuno cha bwami yathatha awo pakakhede muli sikukombereze lino wabola kuba mwami oko kuyendelesya imasi onse amusako waputhale lubetharwa wamba o mukesu sikamuka wesu munononi uli chisiku onse mbombobo iyi munene ino chiwichachita wala kuyita elio janza yasikuzundana satani ndibangu lino ndababusya ikuswa kuyombwe elio walo ukuyesa babechi bonse basikuli pilinganya ichwi abonse bali bobo satani akubanyonyona muziba lya muliro wamanina konse lino waba walira muziba lya muliro oma nyomulisina ndianda ikwamba chimwi awa katuthana jala ilyo mphao tiyo vinda ambone kuli anselero lino kukamphango ka 7 pere kuswa kukamphango ka 8 usika ka 14 ndianda kuti muziwe eyo yitika bonse abakali kujulu alimi bonse abo babali munyika amusire buyo kuli jeji andichipale buyo lino ndichoma kuti inga yabota ndachipala buyo ikuswa mphuku akamphango ka 7 wabona elyo amulangirire kamphango ka 6 ero ndakabona kabona alimwi bona akati kachuno chabwami banyamabone alimwi akati kabaro wakaimbwi kabere mbuli mwakajaigwa kajisi mitwe ili jiroba na meja ali jiroba choamba ameso ali jiroba waswa wijipandru ili miuya ili jiroba yalesa yakatumwa kunyika yonse mwabona makalo ambungano ali jiroba ibatumwa bali jiroba abo bakabamba muliro kawuyaga mwabona ya ili wakasika gaberere akubwesa puku kuswa muchanza liyaroyo yanguwe oyo wakakhede achuno chabwami kakhede achuno chabwami ino amulangirire elyo jindi nakachithacho amulangirire chakachithika nyewona mwambawula mpakani achupi ino eji ilimbuponya mukunamathulwa ikwazinamathiziyo iyithika kulanjira ijisera yawola lyakomwa ikwamana buyo eji amulangire eji elyo yothalika mukati tiyomanisya jeji masiku amusondo muthavera ponya awa ili amusiwire kabotho lino sa mulibambiride amwambe amen amusiwire kabotho ejo jakachithika chindi nakachithacheyi jindi pulenge wonse nimwekali ikuthongera kunyina wakazi ichakuchitha khavera johani wakaikulira hawa wasika kaperere kenda kumbere eyo eli puku yakali mumanza aa mukamwini muthanzi khambo imunthu wakawa akuliswekebwa ero kunyina munthu wakali kukonja kulipeza ilimbi kununa inyika kuyina muphaizi popu na chinthu mbuli mbweyamba pere kaperere wakaliponya thakwe mariya thakwe musalali oyu na musalali oyu ikaperere wakalipona ngaswide malowa wakajayikwa akukweza iphuku ikuswa muchanza yalulyo yangwe oyo wakakhede achuno chakwami ilo chindi nipakapona awo ikuti wakali munononi kayonse miuya kunsiri ya chiphayiro jindi banjero jindi baru jindi zinthu zyonse zyakachipona jindi eji nichakachithwa chalone kuba jiri mujindi chichisa zino masiku ngusiku imakati pere kulapola kuli jeji amulangirire ero jindi nakakweza phuku banyama bone alimwi ibalu ibali makumi obiro abone vakawitha ansi kumbere yakaperere aumwi wapo kajisi kanthimbwa amichipa yangolide iswite tununkhiriziyo ili miphayiro yabasalali mbaba bali kunsiri ya chiphayiro apo vakaphayira wajindi chilamfu mwabona vakaphayira kununuko vakaphayira pupuke ero awa balu apa vathira miphayiro yapo kumbere khambo lino kulijisi ndikuyimenena kulijisi tikamukowa kujulu oyo wayothuka ikwamba ikuthamirira kwakwe ili vakaimba lwimbo lopya wamba kuti yebo kulelela ikwezapoko akujula dinamatisiyo yayo khambo yakajayirwa akuthu nununa kulilesa iwesu wamulangirire iwinda ubulowa ikwako ikuzwa kumichomo yonse mwambo abantu ayisi ili wakatumamba kulilesa ikuba ibami abaphaisi nkhapera tiyolera anyika bakalibyanda kuphiluka iyo mphawa balaphiluka ikuba ibami abaphaisi kulemu kulilesa ndalingwa ibapothu werete kwambaula mumyambo kamulange kamulangire iye waneka mbuli kuti ijisi mwambo oko kwene ngwekonza kumulumba isisya ndiyandikana omwe oyo ngwetaziye awalo amone eyo ndakabona amuswire kulijaeji ero ndakabona alimi ndakamva ijwi yabangero banji amuswirire chopere yesu manana ero jende nipakabona kaperere ngasika akuwesa eyo bhuku yarununuko yeuya yakakwira twachijata zonse zinthu zyonse balu vakawita ansi vakathira miphayiro yabasalali inze wakathondeze kwa sikamukowa wandiswe vakawita kumasu avo elyo vakayimba iwimbo akuti yebo ulelela khambo akachayikwa amulangirire chinthu elyo amulange aba bangelo elyo ndakabona alimwe ngamva ijwi yabangelo vanji vasungulikite chiuno chabwambi abanyama abalu mwerwe wabo wakali ziulu zili ikhumi taimu ziulu zili khumi ya ziulu amone kwamba achiphati welela ndikukaperere oyo wakachayikwa ndikuthambula ingoso akuhupi akusongo ansana alulemeko abulemu azileleko ino ni chopere ilimukuchithika kutchulo chindu oyo kaperere nasololera asiya bokesi eyo yakuombelezesya ikubowola awa nkuhuba ikuthaminina iwakwe nyomolesi echo ndakapothera johani wakerede kuti wakabona isina lyakwe kalilembetwe omuya ndiyendi sinamatisiyo nziyaka nambathuwa wakerede wakakhomana kaphati amuswire echo nchakamba ilo zilenge zyonse zyakali kutchulu amonyika akunsi lyanyika mulijeji mukati ikarwisi aziyonse ezo mulinziho ziri mulinziho ya yakandihwa nebo ikwamba zilereko lulemeko lulemu nduzu zile kulingwe oyo ukhala achuno chabwami akukaperere waliyonse amen amen alimwi amen o oh. Ilo banyama abone pakati amen eyo banyama bali makumi opire abone bakawita ansi akumukomba oyo upona aliyonse aliyonse amwamba ule kuchatiisya chopere mwamba ule kuchatiisya yindi idikaperere oyo nakenda kumbere mwabona bhuku akwalo linamatikitwe kujulu maseseke mwapete kwamana sa uli sina yangu omwya thandizi ndachoma nkholiri ere kuti na nkholiri yakawikwa mubhuku ikuswa kumalengero anyika pere chinthu chitsanzi echo ndikaimenena oro lunonoko wakasika kaperere oyo wakachayikwa kuswa kumalengero anyika elyo wakakwesa bhuku ulemu wakachula ibhuku akubhanuna dinamatizo akuzithumina ansi anyika uli angelo wakwe wachiroma akuyokonona kubanthu bakwe echo kwe oma chinthu chakachithika ngukwira kuongolola maleluya ananikwa ngusu ulemu ndiyokonoko ili johani mudala oyo wakankhwi okwya mwesu wesu kalira va wakamba zinthu zyonse kutchulo zinthu zyonse munyika nthu zyonse mukwizi ndiyakandikwa kiongolola amen amen zilereko lulemeko apukosu angusu zile kulingwe oyo uphona waliyonse aliyonse mwamba ule chindi yakukhomana eyo zinamatisiyo nichakanamathuwa johani werede kuti wakasondela mukati akubona mindira yachisitirisiyo yachindi papera wakati ngulu ya johani oh walikhomeni maningi mane wakati zinthu zyonse kutchulu werede kuti wakuwompholola ntchopeni takachithana zinthu zyonse kutchulu nthu zyonse munyika nthu zyonse kunsi yanyika zilenga zyonse zinthu zyonse zimbi ndiyaka ndimkhwa ikwamba kuti amen zileleko abulemu abusongo angusu abukosu abuhupi nzizi akwe amen khambozi chindi yokunusiyo ichakasika uyu kaperere munoneni sikamukowa wesu wakalijokete ikuswa kuchiuno chabwami ya ntchito yakuima akati imwi akuyenda ikuswa awa ukukwesa Ijigono jagwe. Oh, jali no kaberere uyokweza na kuinga wakwe. Kuba kuba suru wakwe wali onse. Onse magamu aguchuru ayobungana. Oh, kuyoba kumonegela. Gwabulemu basalari bonse. Kuzituba zitakwe tupenda. Eri achesu tiolela jagutamani. Oh, amuole. Mulalire simalira ulaita. Achwi. Amore mulalire. Oh, nda. Siga, nakutawe machwi. Mabona. Amore mulalire. Mole mulalire. Inga mwapongola atafule. Ya Jesu. Ufumga jindi. Lino kere. Jindi aswa. Kuina bulangizi. Oyo walo. Wakasani na magamu. Wakusandura manzu wa waini. Oyo wakati. Oyo usha maali ndime. Mirimo njejita. Uyo yita waro. Oma oyo wakasomeja. Ntu ezi. Mumasuba akuma manini. Oyo wagamba zintu ezi. Oyo lino. Ulimo jindi. Jajibunu sio. Jazintu ezi. Zili. Mugiobunu nwa. Mubore mlarire. Oh. Tajimpi. Mwesu wangu. Lino atu watamia mtu esu. Anini buyo. Masiko junza. Guru siyaro. Waresa. Tiosola. Unamatula. Ejo jinamatizi. Oji tanzi. Udinalesa. Yoju namakida indiswe. Na kutulegela ikubona eji jiobuno zio jaga sisidwe ikuzwa kumalengelo anyika lakaninga ikujitajejo mwenzuma sisibi na simbungano uga sara buyo saa ujisibu yo kumembala mujigombelo na saa tujisibu mbala ili utina ujisibu yo kumembala inga waba igapati agwalo igule gajitago.
You need a birth.
Yandigania kusiarwa. Werede kusiga kubolowa. Werede kusiga kujintu yemwe ejo. Chimwaya ijibi. Mane takujigwe. Jibarusio janchijo. Yutina tonari wambila. Walo. Kuswana kaberere mumulengalenga. Iyo kunguzo zibikidwe. Mulindime kuinda utumwa iwangu. Yaga pegwa kuinda kuli ilesa singu zionse ugutawwa kuli ndime iwinda kuli angelo musumpururu wa mumuni nakulaira musinaga Jesu Kristo utasoli umuswana abumembala biyo wajisangabiro jajikombelo janyika eyi bora kujindi sikuima kati ujimo mbuli mbwesi. Ujiri aju no jagwami, ubamba inkomberesyo. Kambo, uyobo la ibusuba, noya kuyanda ibusiga, kabera, takunori sigui magati. Kambo kutina tuwabona ora, njyo tupona, mubukalo wambungano, yajiroba, amasesege aleza, kaba obo mbwabete, usimbigizi kwa, wamungu ya waleza, utondezia, zintu zionse ezio, ziaga shumezia. Umasuba akuma manini. Chende chenge ibuti jisede. Mwensuma sisibi. Bora.
Lord Jesus. The hours are growing late.
Mwami Jesu. Maola ayabu mana. Inga waba noguwa kumoga winda motu yeya. Edyo tulikomene ikubona eri wora. Liabu swena. Ndiwora liabule mga pati. Edyo njiga. Ndiyasola ikuziba. Umushomi. Pele kuli siku gaga. Chindi ya kusaka pati ejo. Igonja ikusola kuba. Takukonji. Ikuchanwa mabala. Mwarufabeti. Tubala. Tukupanga. Mabala. Ayu. Agonzi ya kupandu. Ipenzi. Kakusu. Obolete. Kunembo. Halimita uwe mabala. Aligo. Agonzi ya kupangwa. Ikuswa warufabeti. Yesu. Kukupandu rasiririgo. Yesu. Sirete. Kunembo. Ya mushomi. Tata, ndiza kuliba mwi, sunu masiku, okuno batakwe bulangizi, yedio balo, bandusi, yaje njete, yorino ikutina, ibulwa, mujiri, ajuno jarusi, akulegera gaberere, ikwenda, ikuswa, ujuno jabwami, kuya, umyo yabo, sunu masiku, ikuba, yubunuita, ikuti, baliswegete, yedio amansa, afite imalo, iwamba. Bola, no jijiri jindi ya kubola. Ndaba murumbe mwami. Amupairu wangu, umanza ago, kujita ufumwa choyanda.
Tata, musinaria Jesu. Amitu Yesu ugigwa tebe. Igutina, toga kwanya, kumbizio eyi, ajerelo eyi, igutina, wagashoma ibuyo, mumungano iago, waganyina ejintu, igonja, kununa. Igutina, wagashoma, mungkomberesio, ya musarari umi, wajiswegede, igutina, wagashoma, mirimo ya manza ago, indo yemwe ejo, nchoga jita, mirimo mivotu, uliswegede, igutina, wagashoma, mupairu obanyogo, na ururami wabanyogo wabauso utina wakashoma mulijeyo uliswegede iutina wakashoma ugunyanyamugwa gumwi iguli mkwa gumwi kwenzu uyu untana gumwi iwamba wala mnyambo na kuziana utina kugonse kukashoma akutazibaga berere jikamilina tomusipe kukuti nagula ila kunembo yaleza ruramiga jintu ejo lino Ulireza.
Down in your heart, pray.
Wesi kwa moyo wako, wapaira, ilokuwa mubombe buyo, kamboleza ularisisa mububa oba. Ulaye ya paipe ya gati, boso waka shoma, baka yungisikwa. Ile kujindi, nutuku kombera, ndashoma ulabamba imuzezo, wako umwi utamani. Mwami, njoti ii, Iyo museso ndipwe. Pere ino ndipo tunzi ibwe gakutawe sikubesa mawe oyo ugonja. Iwili fula. Ugupanga ibuyage. Ugwerera buyage. Paolegera mwe usalala. Ugufula ikuswa obo mbobete. Uguba mboere deguba. Utina ulimembala. Ibuyo sinifiye. Utina nduwe sisibi ufumba mbobete. Utina tujisi Kristo, tujisi mwe osala, leza agope rumunu, sunu masiku. Lino mwami mbuli, yagubatama mbuli, mwezi igwora, alimi mbuli mbuli, ya malembe, mbuli mwezi inzira, ya usiga, ndabora lino, ababa, letula ulinduwe, achwi, ndashoma, mwami kuti ichwi, ya jana, ibusena igwalio, moyo, wabantu, sunu masiku. Iutina nguli, balibobu oguno, igatazi, na igutaba, aganzambwe ni ahago, igabusu obubotu wa moya salala, igukalila mubomu igwabo, iguti igunyema, uguankana, nguli yanda, na ajinti yumwi, ya gonka ijintu, jipati iguzwa, ulimbabo, harimi, ya babamba, ujitantamu. Na buzumeni wabugombi wumwi na na igunyanyamugwa wumwi wabatantamona iguswa kubugotu waruswana nuruwaleza igutilino jiwa angurugwa ili oyu gaberele oyu sigamugwa uzide imaloa usalala wagabora kenda iguswa ujuno jabwami uselemuga igwinda mwimoni ya masesege ya mwagwindira mwajuno jabwami yaleza igenda iguya Ugutamini na lugono uwagwe. Leza, wapa, sunumasi uguti. Mamutambule. Agwe uti mzezo aumwi, vambe ya usinisya. Alimwi, agwe uti. Walike iwabo ulimguwe. Alike oyo ugonja. Gubafara. Wabamba iwa bana. Ibarombe basimbi. Ibareza. Lino mumu pairo wagusinisya. Nijitanzila eyi. Njeri mwa kusororwa ikujita. Mugusinisya kumbele. Yalesa. Mbuli. Mbali tondesya irwagwe. Ulinduwe. Alimi togali muna Kristo. Na. Toli obo. Mbotuita i. Mbutari i. Mbutari i. Sikusanga nagabungwe. Perindamba muna Kristo. Wakaziarururwa. Pero ulashoma yakusinisya kuti mulumbe ngwabwini alimi ulashoma yakusinisya kuti ugonzi abyo kufutwa kuinda uluziyaro waleza eri ulashoma kuti walo uganana moyo wako lino eri uyanda iumusumina alimi ulibambide uchiliyagwe ukufala ikuswa uli omo mbobede ukubamba obo mboere deguba Sa inga wapa bumboni mbobonya, guinda, guimigira kumatende ago, utina, uyomuntu mpali, alimi uyanda, igwamba ogo, uli, oyo, uli jesiri di, muli zionsi, guimigira kumatende ago.
heavenly Father. I know not no more what to do. But to quote you.
Tato abujuru tanese jembe ejo jaguita pere barurura ichuriago mbaba bantu gaba inkwe kumatende abo gari mkwa kuti tabana iguba obo kobele deguba uri bambira ugwe mpa ogu mkambo inga wajitiga wakutanaba jinamatizio itanzi ikujua kulindiswe ilu tata ndaba kwa mbela nda muri mulanda iwago ikutula mpairo oyu uri siku kwa mbele pia mpati Kristo muri mbaba paira ndaba mpairo ongu antomwe ambabo ata ya juno jagwami jareza jipangitwe aminyanga ogo jituzo izu demaloa kujibikidwe ogo ya sunumasigu elio gangi ufumba jinda waswa mjono jagwami uyo tugira utaminina jigono jagwe kao takujigwe iluse rushede walo ndubeta igo pa mwami iguti ababantu gumatende abo abo bainhwi mumio yabo kubamba uliambirira igwabo akuyenda kulegera muya waleza kubabumba alimi wafala kubabamba iguba imabwe imaumi munganda ya mwami leza wajipa tata ndabatula kulindwe lino ilu wakati oyo undamba mebo kumbere ya bantu walo ndio mamba kumbe ya tata wangu angero ibasalala ilo lino ulikede au mubusu wabonse sunumasiku ilio bali uki abayambirira ikulindwe ili mwami ikutina ejo jiswa gunsi ya moyo wabo masimpe vuyo mboli iji yalesa mboli ruleme yebo ubamba pambelejo yabo ilino ubasumina mu musilao yalusi yalu aluse ya kusarazia wabuloa wakaberere wajituzi ilo bayoba ibago musinara Jesu Kristo. Amen. Lino nyobo, numubona ibantu aba, kaba inki, matende abo, oyumu arumi mkubusti, moonya omuya, harimi balo, bali inki, nyobo, numari mkwa iguti, isibi zionsi, agusurwa, wamana. Nyena kuti mutambike boyo, nubami bali munsi, yabo, kusuwa na janza, yabo, agwamba, mwesu, nino kupairira, mujisi, nina kupairira. Kusuwa na biyo janza, yabo, agwamba, reza kulongese, ilulino, simwi, zizuri wangu chanza yesunguzi onse uwamba njogo pailira alimi ndio jitako onse pego nzia uu kwa sya mugwa migwaleza ulaita sunu Yesu ulaita walo ulaita Chabuya Sunu Sena muna muyanda Zatari mwotu logo ino inga twajitanze na utawejeji
Man shall not live by bread alone but by every word.
Mtu utakaponi ni kujinkwa jirike pere kuhinda kujirionse liswa umulomo alesa mtu yopona Kondi sanisia mwami kuchwi Mutake kulibunga iwanu antomwe Mburi janza jabata somi Karimi iguti iganji Mburi mbomu wana ibusba Igabuswena Leze na wayanda masiku jonza Ulusi ya waleza Njo sola agonse Ule mwalindime Umulomba uombe Uombe lezezia Iguti masesege asina matisho ezi Mburi mbosina matuga Ziyo ambilisia ichwi yalisa kubantu. Usigila, ndiga muswane, presa bandi nywe, yorino ndapa, iuswangana, kumugesu esumulemu, mugesu neveo, muembeli, mbangae pamuyanda mugesu neveo, lino tonse tulajita, mwora kunembo, mugesu neveo, mugesu neveo, presa kulongesie, mugesu.
Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night. Be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly Father.